Blog Talk Radio.
Ndivogezwa n'ingabo kwa ngango tokera kwa gahindura ati nyiriganiro nange musubiza ko ntaganira n'ingari. Naho ye.
Radio itahuka ijwi ry'ihuriro nyarwanda ivugira Washington DC turabasuhuje mwese abaduteze amatwi ku mugoroba w'uyu munsi aho turi kwa kane ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2021 mukaba muri kumwe nange Chantal Inyange muri studio za Radio Itahuka. Bakunzi ba Radio Itahuka rero nk'uko bimenyereye ku wa kane n'umunsi kuri Radio Itahuka tubagezaho ikiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage aho turebera hamwe muri rusange uko umunyarwanda yifashe mu Rwanda, uko umunyarwanda yakubititse, uko umunyarwanda yahwereye, uko umunyarwanda nta mashyino mu mudi wakigira, uko umunyarwanda nta majyo n'amaza, uko umunyarwanda ari nyaguhera, byose bitewe na kariya gatsiko kayoboye ubutegetsi bw'u Rwanda. Tukabiro twibaza aheza aho umuturage hejo tukahabura. Aho tureba ngo tubone, turatekereza ntago tuhabona, umunyarwanda rwose ni nyaguhera. Duhereye ahangaha muri Banyashi, mwiriwe mubona ukuntu bababurabuje, mwiriwe mureba ukuntu babajengereje. Agatsiko karaza kagafata ubutaka bw'abaturage kakabwigabira, baramugiza bati muze abaturage bakarega. Ariko se ubutaka ko ari ubw'abaturage, agatsiko karigabiza butaka bw'umunyarwanda kugira ngo bigende bite kugira ngo bizarangire gute. Noneho rero hari ibindi noneho ngo tugomba gutegereza ngo kaga ngo azagira imyaka 93 ngo kugira ngo noneho u Rwanda ngo ruzabe ruzagira rugejeje ku cyo bise objectif objectif za développement durable, excusez-moi. Kugira ngo bazawegezeho ngo bisa gutegereza yuko kaga azagira imyaka 93. Se kaga kuko azagira imyaka 93 akiri kuri buriya butegetsi bw'u Rwanda, oya. Oya ntabwo tubishaka, ntabwo tuzabimwemerera. Ahubwo agomba kugira vuba akagenda, agaha abanyarwanda amahoro, abanyarwanda bakigira bakizana muri kiriya gihugu. Reka rero ne kwizimba amagambo, hari ingingo nyinshi turi burebere muri iki kiganiro hamwe ne kwizimba amagambo, byose tubirebere hamwe. Muri iki kiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage mutegurirwa kandi mukagezweho na Bwana Edouard Kabagema. Bwana Edouard Kabagema, niwe muri kunyumva ijambo ni ryanyu?
Ndakumva neza cyane Chantal, nawe uranyumva?
Yego ndabumva neza Bwana Edouard Kabagema.
Urakoze cyane, ndagushuhuje, nshuhuje na Serge mufatanya ku buhanga bw'ibyuma. Ngasuhuza n'abanyarwanda bose baduteze amatwi bakunda radio itahuka n'ikiganiro cyacu mu buryo bw'umwihariko. Nsuhuze kandi abayoboke b'ihuriro Abanyarwanda RNC aho bari hose ku isi n'abayoboke b'andi mashyaka yose aharanira demokarasi n'abantu muri sosiyete sivile. Uyu munsi rero tariki ya 6/5/2021 tufite ikiganiro gishobora kugira ingingo nyinshi ariko ngufi ngufiya. Ingingo ya mbere tubanzirizaho ni ikibazo cy'umuribanyahe. Chantal yabibwiye muri makeya nuko abantu baho uyu munsi bagomba kujya kuburana ariko babategeye mu nzira bataragera ku rukiko barabafata barabafunga. Ibyo bintu ingingo ni ingingo iremereye cyane mu buryo bw'amategeko, ntabwo nahinjiramo cyangwa nize amategeko ariko mu buryo bwa politiki bwo dushobora kwiganiraho gatoya. Ariko nkaba nifuza ko rwose abantu bize amategeko bacu bize amategeko bazayifata bakayidusesengurira bakatubwira amahano ari muri ibi bintu leta iri gukora mu byerekeye amategeko. Ikindi indi ngingo nshaka kubabwiraho mu magambo makeya ni ingingo yitwa Dominique Ongwen. Ongwen akaba ari umuntu wari umurwanyi wo muri LRA iriya bariya ngo arume ya resistance ngo diseigneur muri mu Bugande kwa Koni. Muzi neza ko ingingo twari twayibaganiriyeho kubera ko uriya uwo mugabo witwa Dominique Ongwen ngo wari wihaye wijyanye mu rukiko ngo bamuburanishe. We yavugaga ko ngo yashimuswe ari umwana agiye ku ishuri afite imyaka 9 bakamujyana mu nyeshyamba ariko agezeyo aremera ndetse azamuka mu ntera aba umuntu ukomeye cyane muri izo nyeshyamba zo kwa Koni. Noneho rero abamuburana bakavuga ko ibyo yakoze byose kuko ngo we nabo bakoranaga muri izo nyeshyamba ngo babashinja ubwicanyi bukomeye cyane n'ibindi bikorwa bibi cyane byibasiye inyoko muntu n'iki byose. Noneho we abamuburana bakavuga ko we yabitewe n'uko nyine yahungabanye kubera ko bamufashe ari umwana bakamujyana mu ntuza mu nyeshyamba ku gahato. Noneho abandi bati reka da harimo abavuga bati ibyo yakoze yabikoze abishaka, yari umuntu mukuru yagiye azamuka mu mapeti ntabwo yigeze atoroka inyeshyamba ngo yerekane ko atazishaka ko zamufashe zamushyizemo ku ngufu zamuzanye ku ngufu zamuzanye mu zamujyanye mu mashyamba ku ngufu ngo azitoroke azicike. Ibyo yakoze yabikoze abizi neza kandi abishaka rwose. Noneho rero ubwo turareba icyavuye mu mwanzuro w'urukiko ngo ikindi ngingo turi buganireho ni ikibazo cy'ubukungu buciriritse. Kagame ahora avuga umuziko yatubwiye viziyo 2020 iyo yarapfuye aguye mu mazi byagomba gukorwa muri viziyo 2020 bashyira muri viziyo ngo 2030 none nabyo byananiranye ubwo ngubwo babye ubonge barabyimura bashyira muri viziyo 2020 bavuga ko ibyagomba kugerwaho muri 2030 bizagerwaho muri 2050. Ni FMI ibitangaza iratanga impamvu ibyo Kagame yavuga ngo azageraho muri 2030 bidashoboka ko nabwo nagira imana bwo kugeraga zabigire kuri 2050. Nabwo hari ibintu agomba kuza kondisiyo nazo zikomeye kubigeraho nabyo ntibizamworohera. Ni ibintu bikomeye cyane. Ikindi rero turareba ikibazo cy'Inyagatare aho Guverineri Manuel Gasana mu Burasirazuba avuga ko ngo hari abantu b'abanyamahanga baza gufata ubutaka ubwatunganyijwe na leta ubwatunganyijwe ku misoro y'abaturage ariko abanyamahanga bakaza kubufata arabwira rero abashoramari ngo nabo nibaze ngo batanguranwe ubwo butaka abanyamahanga batarabumara ahangaha turibaza rero harimo ikibazo ahangaha gikomeye cyane kuri leta ikoresha amafaranga y'abaturage gutunganya ibishanga cyangwa se ikanabibambura ariko ikabiha abanyamahanga kandi ibyo ubutaka cyangwa se ibyo bishanga byatunganijwe na leta ku mafaranga ku musoro y'abaturage mbo ikindi turi burebe turebe impamvu Kagame adashaka gufasha amashuri yigenga yaba yisumbuye cyangwa za kaminuza ngo afate muri cya kigega cyo kuzahura ubukungu bwaje hajwe na COVID-19 cya kigega bashyizeho ngo ari amashuri nayo ayafashe cyane cyane kuri kaminuza turabona ko hari impamvu Kagame adashaka kuzifasha kuko n'ubundi ashaka ko zizima ko zipfa zikazimira zigasenyuka burundu kubera ko ngo zamubanye nyinshi kandi nta kamaro zifite turabireba muri iyi ngingo ikindi ngingo turi burebe nuko ngo MTN ngo yatanze umusanzu wo kuziba cyacyo bita icyo cya mitiweli ngo cya buri mwaka muzi ko kiri hagati ya bavuga hagati ya miliyari 15 na miliyari 20 buri mwaka icyo cya mitiweli bakaba barategetse abantu benshi gutanga amafaranga yo gushyira muri kiriya cyo muri yo kuziba kiriya cyo cya mitiweli inganda rero inganda ibigo bikomeye cyane nabyo bitegetswe gushyira amafaranga ngo 2 n'igice ku ijana none turibaza niba ikigo kimwe gishobora gushyiramo amafaranga miliyari 3 n'ibice miliyari 3 na miliyoni 700 mu mwaka umwe ibindi bigo byose bikomeye mu Rwanda biramutse bishyize amafaranga nk'uko biteganywa byaba bikiri ngombwa ko umuturage bajya kumubwira ngo najye ubutaka bwe bwo mu gishanga bw'umusozi nagombe kuburihira ngo amafaranga nabwo amafaranga agomba kujya muri kiriya kigega cyo kuziba icyo cya mitiweli ese byaba bikiri ngombwa nanone ko abakozi nabo bacibwa 0.5% ku mushahara wabo kandi bigaragara ko amafaranga biriya bigo bikomeye biri mu Rwanda biramutse biyatanze nk'uko leta ibiteganya kiriya cyo cyahita kirangira amafaranga yose agahita aboneka batiriwe bajya kugora abakozi batiriwe bajya kugora abaturage tukanibaza tuti iriya Crystal Ventures yihariye amasoko yose yo mu Rwanda iramutse itanze amafaranga nk'uko abandi bayatanga igatanga 2.5% by'amafaranga yinjiza mu mwaka amafaranga yose ntiyahita aboneka ahangaha ni ikibazo turi bwibaze muri kuri ingingo mbo noneho rero ku ngingo yacu ya mbere nasaba Chantal ariko yatushyiramo audio kugira ngo atubwire uko byagendekeye abantu bo muri Baninyahe noneho wenda tuze kubiganiraho gatoya nyuma reka mbanze ninjize mu kiganiro abo dufatanye ikiganiro reka mbanze ninjizemo mbadukora twumva mbo
ndabumva ariko
uwe nawe nyange ndakumvise wafata kanya ugasuza batwumva
ijwi rirahagije
uwe cyane rwose cyane
Okay, urakoze cyane nuwe mbanza gusuhuza umuyobozi w'ikiganiro ngushimira kugitegura ukanakitugezaho nkaramutsa abo turahurira mu kiganiro nkaramutsa Madame Chantal namwumvise na Serge ku buhanga bw'ibyuma no kuri radio na televiziyo hanyuma nkaramutsa abaduteze amatwi bose bari hose ku isi nkaramutsa n'abayoboke cyane ba ihuriro nyarwanda RNC aho bari hose ku isi hanyuma nkababwira ngo nizeye ko turagira ikiganiro cyiza murakoze
ntabwo nzi niba Jean Pierre uhari bo Jean Pierre agomba kuba ataraza bo Chantal rero nagira ngo niba audio iri hafi ibyekeye uko byagenze muri Baninyahe byagendekeye abaturage bo muri Baninyahe wayitugezaho noneho tugatanga ibitekerezo byacu bigufi tumaze kumva iyo audio
Ukigera mu nkengero z'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge wahitaga ubona inzego z'umutekano za rugose zari ziganjemo abapolisi bambaye impuzankano z'akazi barimo n'abapolisi bakuru n'abandi bari bambaye imyenda ya gisivile bagendagendaga kugera no kuhagarara iperereza ku rwego rw'umujyi wa Kigali kwinjira mu rukiko buri wese yagombaga kubanza gusakwa ibintu bitamenyerewe mu zindi manza icyumba cy'urukiko cyari cyakubise cyuzuye umucamanza yabanje kumenyesha ababuranyi bombi ko byaba byiza habayeho ubuhuza muri iki kibazo kuko ibirego byabo bisa byabaye ngombwa ko umucamanza asaba imiryango y'abarega umujyi wa Kigali kwiherera bakavugana n'ababunganira bikamenyekana niba bemera ubwo buhuza. Byarangiye impande zombi zemeye zisaba umucamanza ukuriye inteko iburanisha akazababera umuhuza. Hagati aho hari indi miryango irega umujyi wa Kigali nayo yagombaga kuza kuburana urubanza. Amakuru ijwi rya Amerika yamenye iyo miryango yari yakoresheje imipira yari mu ibara ry'icyatsi mu mugongo banditseho Kangondo and Kibiraro Need Justice. Kangondo na Kibiraro bakeneye ubutabera ugenekereje mu Kinyarwanda, ariko bamwe mu bagombaga kubura n'abambaye batyo bafunzwe n'inzego z'umutekano mbere y'uko bagera mu rukiko. Ubwo ijwi rya Amerika ryari ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ryahamagawe na Bwana Jean Dodier Shikama, umwe mu bari mu nzira zerekeza ku rukiko twumva atabaza ariko anashyamiranye n'inzego z'umutekano. Yatubwiraga ko bamuhatiraga kuva mu modoka ku ngufu akinjira muri kasho ya polisi Rweza amenyo kuri Club Rafiki Nyamirambo. Byabaye ngombwa gushaka kujya kureba ibiri kubera kuri Rweza amenyo, ariko inzego z'umutekano ntizabyemera. Nkigera mu marembo y'urukiko asohoka nahise nsamirwa hejuru n'abasore b'ibigango bari bambaye gisiviri batangira kumfata imikaba y'ipantaro nk'abashaka kuyinkuramo nk'abafashe igisambo, bamwe ibumoso abandi buryo akavuyo karavuka. Abapolisi bari bambaye nk'abiteguye urugamba n'imbunda batangira kumpatira kwinjira mu modoka zabo, ariko ndabyanga. Nabasabaga kungaragariza ibyaha cyangwa amakosa yabateraga kumpatira kwinjira mu modoka bakabibura. Abahisi n'abagenzi bahuriye bibaza icyabaye, bamwe mu banyamategeko bakabaza icyo bari kuziza umunyamakuru. Nababwiye ko ntashobora kwinjira mu modoka yabo ntazi impamvu, cyane ko tudahuje akazi. Babonye ko rubuze gica kandi imbaga yabonaga ibyabaga uwarubakuriye tutabashije kumenya mu mazina ye, ari kumwe n'uhagarariye polisi Sinyarugenge CSP Urujeni, bemeye ko inzego zabo zampohoteye bansaba gutuza nkabyihanganira. Byarangiye ntabashije kumenya ibyabereye kuri station ya Rweza amenyo. Uko baturage basezeranijwe ubuhuza muri uru rubanza rw'imitungo yabo, bakavuga ko igihe umujyi wa Kigali wakwemera ibiganiro biciye mu mucyo ikibazo cyakemuka mu mahoro. Bwana Emmanuel Sahinkuye ari muri abo.
Erega burya baturage twebwe turabana beza, byose ni mu biganiro. Bavuze bati umujyi wa Kigali wemeye ukavuga uti turabubashubije cyangwa se tugiye kubaho twababariye, nta kibazo twayakira tukagenda tugashakisha ahandi, kuko dore ko ubutaka buracyari mu gihugu cyacu, ni hanini aho gutura, ni hanini, nta kibazo nabwo twabyakira.
Ku rundi ruhande hari abavuga ko ubu buhuza busa n'ubudatanga icyizere bitewe n'igihe ikibazo cyabo kimaze. Madame Josephine Mukankuranga avuga ko kuva ibibazo byatangira we nabe basigaye basembera.
Icyo cy'ubuhuza bashyizeho rero n'ubundi byatangiye bavuga ngo bagomba kuduhuza, bakajya batubeshya baturerega ntibatubwize ukuri, ibintu byose bakabikora nk'igitugu. Ibi byo kumbwira rero ngo bari gushaka kugira ngo baduhuze, ngo twumvikane, ngo tugire ibyo tuganira, nibaduhe ayo batubariye basi tugende tujye gushakisha ubuzima ahandi. Mu by'ukuri twararenganye, igihe gishize ni kirekire. Aho umuntu yifuza ngo yiba urupfu rwari ruje rukankuraho kibikandukira kubaho, nubwo batubwira ngo baradufunga, uri kubyumva? Njyeho kugira ngo uzunyimure njye nejye gusembera, ahubwo nibaguregereza baze twese badukiremo n'imiryango yacu n'abana bacu, ubuse tuzasembera tuzageze ku wakangahe?
Niba mbyumva neza, nanone rero murasa n'abadafite icyizere kuri ubu buhuza.
Nta cyizere dufite, iyo baza kuza kuba ari abavuga ngo baraduhuza, ikibazo kiba cyarakemutse.
Mu bavuga ko bafunzwe kubera kwambara imipira yanditseho ko bakeneye ubutabera ntitwabashije kubabona, ariko twabonye abandi batari bambaye iyo mipira nabo bemereye ijwi rya Amerika ko bafunzwe bakaza gufungurwa. Uyu ni Bwana Theoneste Mwihusi wari wafungiwe Rweza amenyo.
Abambaye imipira bari bane, imipira yari yanditseho ngo turashaka ubutabera.
Kugeza ubu mwa basizemo bo?
Tubasizemo nyine, nta nubwo tuzi amakuru yabo. Jean Pierre bane bari kwambura umupira, bigeze bambura uwo mupira nyine, ubundi wari urimo n'uwo bita Tabirikari. Shikamara yari ari mu kindi cyumba hakurya, nawe yari ahari, nawe mbega ariko we yari ari kubazwa hakurya, mbega we ntibatumye twegerana. Undi nawe wari unahabonye yari Kanyamandazi, wowe bajya bita Kanyamandazi, sindi nzenda mu muzi.
Bakwambitse amapingu mu yandi magambo?
Banyambitse amapingu gutya, mbega bari banyambitse amapingu. Ega nawe twari kumwe, urumva ni ikibazo. Twarenganye nyine, rero se twarenganye, urumva mbega umuntu kujya kuburana bakamufunga bakamwambika amapingu agafatwa n'abapolisi, turasaba uburenganzira bwacu.
Ijwi rya Amerika ryahamagaye umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda CP Jean Bosco Kabera, rigamije kumubaza impamvu bafunze abo baturage, umubare wabo bafunzwe ndetse n'icyo babafungiye. CP Kabera ntiyitabye telefone ye, yadusabye kumwoherereza ubutumwa bugufi atubwira ko ari mu nama, gusa ntacyo yadusubije ubwo twateguraga iyi nkuru. Si ubwa mbere humvi kumvikana bakubitwa n'abafatwa bagafungwa muri iki kibazo cy'imitungo ya Nyarutarama mu mujyi wa Kigali. Ikibazo gifata umuzima 2017 ubwo imiryango isaga 1000 isabwa kwimuka mu masambu yabo bakajya mu mazu yubatswe na leta, ariko muri bo bahisemo kugana inzira y'ubutabera bavuga ko baba barenganye. Hagati aho umuhuza bwana Didas Nshimiyimana yemeje ko impande zombi zizatangira kuganira kuva ku itariki ya 14 z'uku kwezi kwa gatanu. Akabagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Chantal, numva iyo nkuru itohoye neza. Irimo ibintu byinshi, hari ibintu by'urujijo. Nge bo reka maze nakire Jean-Pierre. Jean-Pierre uratumva?
Nanjye
wewe ndakumva Jean-Pierre, wasuza batumva?
Yeah, urakoze cyane. Mbanze gusuza Edouard na Chantal, ndasuza na Serge kubanga bw'ibyuma nabo turi bufatanye muri iki kiganiro. Ndakeka na mbaga ukuntu nawe turi kumwe. Ndabasuhuza mwese rero n'abari bukuri iki kiganiro. Ndumva turakomeza. Murakoze.
Urakoze Jean-Pierre. Nabwiye ko inkuru njyewe rwose numva yanteye ubwoba. Inkuru yanteye ubwoba kuko biriya bintu byabaye mu Rwanda ntanize mbyumva. Aho umuburanyi ntabwo nize amategeko, ndatekereza ko ndifuza icyifuzo cyanjye ni uko twashaka umuntu wize amategeko akadusobanurira ibintu byabaye kuri bariya abantu bo muri banyahe akurikije akabisobanura mu rwego rw'amategeko, wenda burema bazamudushakire adusobanura kuko ibintu birimo amakosa menshi cyane. Njye ntabwo numva ukuntu umuntu abantu baburana ari babiri, urega uregwa agata umunsi wo kuburana akajya gusa umuntu uregwa kubera ko afite imbunda afite ubutegetsi ni leta iregwa, bakajya gutangira umuntu urega mu nzira bakamutangira bakamufata bakajya kumufunga umunsi w'urubanza. Nibyo bintu ntawe nigeze mbyumva, nta kindi gihugu nigeze mbyumva. Kandi mwibuke ko ejo bundi batubwiraga ngo mubyibuke neza ngo u Rwanda ngo ni urwa kabiri ngo muri Afurika mu byerekeye kubahiriza amategeko. Ibyo bintu murabyibuka? Ni inkuru itaramara icyumweru igeze ahangaha, cyangwa se icyumweru n'iminsi ingahe? U Rwanda rwa kabiri muri Afurika ngo mu byerekeye kubahiriza amategeko. Noneho mutekereze ibintu nk'ibi ngibi nk'ibyo mbabwiye, mbwiye ko nta munyamategeko, ariko njye numva ari ibintu bitanjyamo kubona abantu babiri baburana, uwo uregwa akajya gutegera mu muhanda urega umunsi w'urukiko akamufata akamubuza kugera ku rukiko akajya kumufunga. Ni leta ifata bariya abantu bayireze ikabategera mu muhanda umunsi w'urukiko ngo umunsi bagomba kujya kuburana akaribategera mu muhanda ikabafata ikajya kubafunga. Ibyo ni ikintu njye ntumva cyo bazashaka umuntu uzati abidusobanurire, ariko ntabwo ngiye mbyumva. Ikindi rero ntekereza ni uko giteye isoni niko iriya leta ya Kagame isa nk'aho yakuye agahukunyo. Ejo bundi bayiregaga bati uri ku isi, u Rwanda ruri ku isonga mu guhunga mu gukomeretsa uburenganzira bwa muntu ku isi yose, ku isi yose. None ni nk'uko nk'aho mukobwa wabwira bati ko ushyira isoni yatinshirize mwa buhungu umwe kugira ngo bashimangire ko ibyo babarega byo guhunga bagira uburenganzira bwa muntu bakaba bari ku isonga ku isi yose, kuko ari byo koko. Icyo kintu bakoze ntabwo gisanzwe, ntabwo gisanzwe. Reka ndekera aho ngaho, sinshaka ku ni ibintu biteye ubwoba. Nge nta bisobanuro mfite, ni ibintu bigiye bira bintu binteye ubwoba. Bazashaka umuntu ubisobanura cyangwa se ubundi wabyumva kundusha, ariko nge birandenze. Reka ndekera aho ngaho, reka mije ambaduko.
Alo, muranyumva?
Alo,
yego,
wii, turakumva.
Ya, urakoze cyane kuri ibyo bibazo ngo bitangaje cyane, ahubwo birababaje. Cyakora ariko ntabwo bitangaje. Icyo umunyamategeko bazadufashaho arahari rwose, turamufite kandi arabishoboye, kandi aheruka mu Rwanda ni Maitre Rusagara. Ubwo rero turamwegera tubimusabe azajya cyo abitubwira, cyangwa na Serge buriya bashobora kuba banavuganye akazabikora. Numva azabizi kuko arabizi cyane, kandi hariya hose aranahazi. Kigali arayizi, n'u Rwanda araruzi, kandi aheruka ejo bundi. Ndumva icyo kibazo azakivimuza akagidusobanurira. Ariko ibiteye impungenge cyane, ibyo byanteye impungenge ni ukuntu bari bashimuse Eric Bagirubusa, bari bamushimuse nawe yabyivugiye, uretse ko yavuze mu kinyabupfura cyinshi cyane, ariko bamushimuse uretse ko byabananiye cyangwa yabarushije ibigango cyangwa bagize isoni cyangwa ngo abaturage bari barahari ari benshi cyane nabo bagasa n'abamutabara cyangwa n'abavuga ko biteye isoni noneho bagahagarara. Ariko umenye ko ari umunyamakuru wa VOA. VOA ntabwo ari radio itahuka, ntabwo ari BBC. VOA ni La Voix de l'Amérique. Kubona rero ibyo kwa Kaga, kandi ngo abo bajete nako ngo abantu bafata ibyo bisumizi, niba ari iki, ni abakozi b'abajepe ba kabuhariwe. ibyo rero bifite icyo bisobanura ariko nta gitangaza cyagombye kubamo kuko bariya bagabo b'i Kigali bo bafite principe yo kuvuga ngo barakutaza barakora icyo bashaka kugeraho konsekanse ingaruka bazazirengera kuko baze gutanga ruswa kandi bazi ukuntu abantu bafata ruswa nk'uko bahoze nahoze mu kiganiro cyahise cyatambutse ejo abanyamahanga abazungu abaki nibo barya ruswa ari nabo bayivumbuye umugani wa Mobutu Sese Seko niko yabivugaga ati iryo jambo rya corruption ntabwo ryavumbuwe n'abazayirwa ahubwo nabo bantu nibo barivumbire nibo bazi kuyirya no kuyitanga no kuyimira kagarira akabazi kuyitanga hanyuma nyine akahangana n'ingaruka zabyo urebe ibyabaye kuri Colonel Patrick Karegeya byabereye muri Hotel Saint Etoile bibera Johannesburg bibera mu gihugu cya South Africa kure cyane kandi si ubwa mbere bari bagerageje kujya bahitana y'abantu cyangwa urebe ibyabaye ejo bundi kuri Safe Farm urebe ibyo bahora bakuvuga ndashaka kuvuga sinshaka kurondora abo birirwa bica ndashaka kuvuga ukuntu barenga imipaka kandi ubundi ibyo bintu bidakunze gukorwa cyane uretse nk'ubusa nubwo bujya bubikora nabyo ni igihugu cy'igihangange cyangwa na Mossad ariko abandi ntabwo bapfa kubikora kujya gusagarira gukorera amafuti nk'ayo mu bihugu bindi kandi bikomeye ntabwo ari abantu benshi bakunze kubikora ntabwo ari ibihugu byinshi bikunze kubikora ni ibintu bidakunze kuba kuri iyi si ibyo rero byarabaye barabikora uyu munsi barabikora ikindi nakwibutsa biriya bintu byo muri Banyahe bariya baturage nabo bagomba kumenya uwo bahanganye nawe ngo bahanganye na Denis Karera ariko bahanganye na Kaga guhangana na Kaga rero ni ukwigerezaho kuko nabazi ko na Rujugiro yemeye agati ibyo akihungira akigendera mwibuke Rwigara na Paul yaraburanye aburana na n'umujyi wa Kigali aratsinda hafi ngo zari miliyari y'amanyarwanda amaze gutsinda bagiye aho kugira ngo nyine bamuhibye batunganye ibintu bitungane bamusubije ubanza rurangire mwabonye uko byagenze numva ntawe utazi utaruzi mu Rwanda Asinapolo Rwigara nebo n'abaturutse hanze bagombye kuba bari bamuzi kuko yari umuntu ukomeye kandi uzwi kandi utagomba kwijya ushakisha uvuga ngo aya mazina n'aya niyinde bari kuvuga muzi uko byamugendekeye ntabwo nibwo mbisubiramo nawe yari yaburanye aratsinda bariyabo rero bo muri Banyahe wenda n'urugero ahubwo bwo gutuhumura twebwe abanyarwanda n'abandi bose bakitekereza ko akari agatsiko k'amabandi hari icyo kitayeho cyangwa ko hari ikigahagarika ntabwo bahagarara bazahagarara uko bahagaritswe kereka umuntu nabahagarika nibwo bazahagarara ikintu nakwibutsa ko ni uko Cyuma Hasani afungwa uriya mwaka wose yafunzwe azira Banyahe yagiye gukora yego wenda hari ibindi bamushakagaho ariko urwitwazo byaturutse yuko yagiye gukavaringa amakuru muri Banyahe barabeshya ngo yabahaye amafaranga ngo baze kuvuga yuko nyine ngo asebye leta yuko leta idatanga ibiryo mu gihe cya korona igihe yari imeze nabi cyane agitangira mu kwa gatatu k'umwaka ushize mu kwa kane icyo gihe byari imeze nabi cyane ku isi yose no ubwo uziko nta kintu kimwe batanze nta bufasha bahaye abaturage we rero yerekana ukuntu bimeze uziko icyo gihe ndanungireho yari kubeshya ngo batanze imiceri batanze ibishyimbo batanze amavuta batanze byose nakubwira ngo ni munange kuri Twitter bien sûr hanyuma abandi baza kunyomoza abaturage baza kuvuga ko nta kintu babahaye nawe urabizi wabivuzeho kenshi ko babahaye n'ibishyimbo bidatekeka bidashya ku buryo rero nicyo yazize yuko ari ku Rwanda ibyo rukora leta y'u Rwanda ndavuga leta kari agatsiko kwa leta ka guverinoma k'abantu bake cyane niyo yayo ibyo bavuga n'ibyo bakora n'ibyo babwira amahanga ntaho bihuriye noneho abandi bakabinyamaga bati murebe ukuri uguteye uzi ko bavuga ngo bafasha abaturage kubona turaza kubivuga bafasha abaturage mu kurwanya covid no kwirinda covid no kubafasha iyo bavuze mu rugo ngo barabafasha ariko ku isi ni ahantu nabonye mu Rwanda batagira icyo batanga batagira icyo bamarira abaturage kandi babonye amafaranga menshi yo gufasha abaturage reka ndekeraho wenda nakomeza kurambirana ikindi navuga ni uko abo bantu bose bafashe bagerage ngo babahimbira ngo babafatanye urumugi murakoze ndarangije
urakoze cyane reka nje kwa ninje murora rora uratwumva allo lora bambwiye ko uhari wa butwumva cyangwa kuri mute bo
allo
lora oui
oui muranyumva
oui turakumva wasuza batwumva
mbanje kubasuza murakoze kuba mu maka kanya mbanje kubasuza Kabagema ndabasuza Chantari Serge ndabasuza ba camarade Jean-Pierre na bwana Mbaduko mukomere cyane kandi Imana igumize ibahe imbaraga nkasuza n'abanyarwanda bose batwumva abakunzi ba radio itahuka abarwanashyaka ba RNC eke rwose twishimye kubana namwe muri uno mugoroba kandi rero nkaba ntekereza ko ibyo mwaduteguriye nk'uko musanzwe mubikora biratugirira akamaro kandi n'abandi bose batwumva bikaba byatugeza ku kintu cyiza uko turimo kubiganiraho murakoze
murakoze reka mbaze Jean-Pierre na Laura iriya ngingo twa bumva bihagije twaherekera tugafata indi Jean-Pierre cyangwa hari icyo aragatekereza wifiteho
nge navugaho gatoya yenda na Mbaduko yarabivuze cyane ahavuze ati biriya bintu biri gukorwa na Paul Kagame nta wundi muntu bahanganye uhanganye na bariya abaturage ariko bikaba bitwereka leta y'iterabwoba kandi ikaba ari leta imaze imyaka 27 abanyarwanda babayeho kuriya rero niba yarasezeranyije abantu vision 2020 nkuko yabivugaga ariko abantu bakaba barangije 2020 bari bari kubaho mwaburiya buryo nikerekana ko abanyarwanda baba bahanze baba bari mu gihugu abari mu gihugu cyane cyane bagomba gukenyera rwose bakavana kare yagatsiko kuko nta mwiki kinyejana cya 21 nta hantu nigeze numva umutura abaturage bataka kuriya batakira leta umuntu leta ifite ubushobozi leta ifite kwaka amafaranga hari hose mu miryango mpuzamahanga ariko igahoza bari abaturage ubu ngubu byarananiranye sino kunanirana ni ubushake buke kuko niwe wavuze ati bajye babasenyera nta kibazo ubwo rero niba abaturage bamaze imyaka 27 bataka ubu impamvu turi no kubibona nuko yenda ubu media zagaragaye ubu abaturage bagiye bababara ni benshi mu imyaka yose amaze ategeka abantu baramusaba kubahiriza itegeko bamubwiye ko ngo bavuze ko ngo ari abantu bubahiriza amategeko kiriya ni ikimwaro ahubwo ni ikimwaro gikomeye cyane nta mategeko yubahirizwa makiriya gihugu nawe ubwo yahinduye itegeko nshinga ubundi niba yarahinduye itegeko nshinga nta n'ikindi twari tumutezeho kubera yuko n'abari abaturage niba itegeko ryagomba kubarengera kandi ushinzwe kuryubahiriza akaba ariwe uryica ni ukuvuga yuko nta buyobozi bafite nibarebe ukuntu bishyira hamwe nibarebe ukuntu biyegeranya nubwo babashyiraho iriya terabwoba ariko bagomba kuritsinda byanze bikunze kuko niyo maherezo twajyaga tuvuga ngo igihe ni iki ariko mu by'ukuri igihe ntabwo cyakakwiye kurenga ubu ngubu Edouard numva ntavugaho byinshi mwari mwabivuzeho murakoze
wereka nangira akantu gato cyane ibi bintu byerekana ko nta evolution yabaye kuva muri 94 nta evolution yabaye kubera ko musubiza amasi inyuma muri 94 mwibuka abantu bagiye bazira inzu zabo bagufatira inzu wajya kuyirekarama utiri munsi w'inzu yanjye watangira gushaka kuyirekarama no bakakwica n'umuryango wawe aho bamenye mwese bakabica kugira ngo abayigiyemo bayisigarane muribuka abantu mu Rwanda bafatiye imodoka cyangwa se bafatiye moto FPR ikazifata ikazijyana mu gisirikare kuzikoresha umuntu ya abazi ubwenge babonaga imodoka zabo bakihisha ntibanazirebe ntunakibuke ngo uyirebe kubera ko kugira ngo batamenye ko unayishaka unayifuza uwashakaga kuyikurikirana icyo gihe yabaga yapfuye byarangiye urugero neza abantu 94 baziraga imitungo yabo ushaka kuyikurikirana ugapfa utashaka kuyikurikirana ugaca bugufi ugakwepa ukirebera hirya icyo gihe ukabubayeho noneho rero murabona ko turi muri 2021 hashize imyaka 27 abantu baracyazira imitungo yabo gukurikirana imitungo yabo bari abantu bamwe bari nyayo icyo bakora kujya kurega ni ugukurikirana imitungo yabo ngo babone ingurane z'ibintu byabo ugurumba ko niba bafashe bakabafunga nta ni ya prolongement nibire cyava muri n'abyari byabagamo 94 guhohotera umuntu kubera ko yaje kwaka umutungo akurikiranye ibiye kugira ngo abisubizwe cyangwa se ibiye bitanyagwa urumva ko nibyo urumva ko nta ntambwe nimwe nta milimetro nimwe twateye kuva muri 94 kugira muri 2021 abantu baracyazira ibintu byabo nicyo kintu kigaragaye hariya muri barinyahe binyibukije byabagamo 94 reka ndikiraho ngaho noneho tuhe Laurent niba hari ijambo riguvi cyane ariko kuri ingingo ufite warivuga ingingo yitekerezwa gitanga tugakomeza kuko dufite ingingo nyinshi cyane hano ijambo ryawe Laurent.
Murakoze bwana Kabanya muranyumva?
Wi turakumva.
Bagenzi banjye babivuze babisobanuye kandi namwe mwabivuze neza. Ikintu nakongeraho mvuga wenda nakongera ku byo bavuze nuko ibintu aho bigeze kandi nako byabaye bireba abantu bari hanze y'u Rwanda twebwe kuko dufashe urugero iyo umuntu ari muri prison ntabwo afashwa n'abantu bari muri prison cyangwa nawe ntacyo yakwimarira abantu bo hanze batamufashije twebwe niduhaguruke niko kazi dufite abantu bareka kuvuga ngo ni bwana Kabagema ngo ugomba kuza akavuga ngo akagombe subunda barimo kuvuga ibiki abandi ngo ni bwana Mbaduko ngo wirirwaho ngarimo kudutesha umutwe nibaze dufashe bene wacu bari mu Rwanda kuko nibo nitwebwe dushobora kubashyiraho icyo kintu babuze ibibazo barabizi ibyo byuko bakwa imitungo yabo barabizi abo bafungwa bagiye kuburana barabizi ko bajyayo n'ubundi barafungwa nta kindi rero gisigaye nitwebwe duhaguruke nitwe tugomba kugira ikintu dukora tukabakura muri biriya byago ntabwo ari bo bashobora kuko mubizi nk'uko mbabwiye waba uri muri gereza akaba ari wowe wikuramo warageze muri gereza cyangwa haba ari ugufasha mu by'amategeko ava hanze yaba ari famiye yawe ishobora kugufasha ibiri hanze nyaboneka abantu nibahaguruke maze turwane ku miryango yacu turwane ku bavandimwe bacu nge nicyo nakongeraho murakoze bwana Kabuye
urakoze ingingo ndabona ari nyinshi sinzi ko turi buzirangize nuko ubwo ndajya nsoma umwe muhe atanga igitekerezo kuri imwe undi atanga igitekerezo ku yindi bo ingingo tujye kureba ni ingingo yanditswe na ni igitekerezo cyanditswe na Himbara David Himbara nawe abisa nk'aho abivanye muri umbyanditswe na FMI akavuga ko ubukungu buciriritse Kagame donc yavuga ko azageraho muri 30 muri 2030 ngo bitazakunda ngo intego ziterambere rirambye Kagame yavuga ko ngo azageraho muri 2030 ngo ntago bigikunze iyo FMI ivuga ngo iremeza ko FMI yemeza ko ngo iremeza ko politiki y'ubukungu ya Kagame ikomeje uko imeze uku ubukungu buciriritse bwazagerwaho muri 2050 ariko nabwo ari uko ubukungu bwiyongera hafi 16% buri mwaka niho ibyo nabyo bizagerwaho bo ikindi kigomba gukora kugira ngo nabyo bizagerweho ntabwo ari automatique ko buriya bukungu buciriritse buzagerwaho muri 2050 donko kondisiyo ya mbere nuko ngo haboneka ubukungu bugomba kuzamugaho 15.7% cyangwa se hafi 16% buri mwaka icya kabiri hagomba kuboneka ishoramari rituruka hanze ryinshi icya gatatu inkunga y'amahanga bilaterale na multilaterale inkunga ituruka mu mahanga ihabwa u Rwanda nayo igomba gukomeza umva ko izo ni kondisiyo eshatu kugira ngo ibyo bintu bizagezweho noneho icyatumye rero ngo ibyagomba kugerwaho muri 2030 bitakigezweho donc ziriya ntego ziterambere rirambye zitakigezweho batazazigeraho ngo baravuga ko hari ngo COVID-19 bigize mu ruhare rukomeye ariko FMI ikavuga ko na mbere ya COVID ngo hari ibibazo bikomeye cyane mu Rwanda byatumaga ibintu byabo bitihuta intego batazigeraho bakavuga ko ngo hari ibibazo ngo by'imirire n'ibiki byose byo kugwingira kw'abana bituma abana bagira ubuzima bubi bakiga nabi mu mashuri n'ingo zifite amashanyarazi n'abasomera gatoya inkuru ibyo FM ivuga n'u Rwanda rwabivuzeho kubera iki ndongo bavuga ko ikintu gituma ibintu byo mu Rwanda bitagenda akenshi usanga ari politique mbi cyane igamije kuzamura abaturage umva ko harimo reka nze mbashakire uko nabo babyivugiye harimo ikibazo cya yanishwe muri RBI bese nze mbishake okay donc ari RBA ya iriya nza ikorera Rwanda itangaza makuru ry'u Rwanda iravuga ngo izindi intego ni inkuru yitwa ngo guverinoma y'u Rwanda iratangaza ko intego za SDGs ngo zizagerwa zirya ntego ziterambere rirambye muri 2030 ngo zizagerwaho ibyo ni guverinoma ngo itangaza iyo ni inkuru yo kuri 18 z'ukwa gatandatu 2019 none muri inkuru rero hari ikintu bavuga ahangaha baravuga ngo reka nshake ukuntu bavuga ahangaha baravuga ngo izindi ntego ngo ngiye hagati ngo izindi ntego iyi raporo igaragaza ko u Rwanda mu izindi ntego esheshatu iyi raporo igaragaza ko u Rwanda ruzishyira mu bikorwa mu ntambwe itanga ikizere ngo ariko hari izindi ntego umunani raporo ivuga ko ziteye impungenge kuko ziri mu mutuku bikaba bisobanuye ko u Rwanda ibi ni ikinyamakuru cy'u Rwanda cyandika na agence y'u Rwanda ngo izo ntego ngo ziri mu mutuku bikaba bisobanuye ko u Rwanda ruri mu bipimo byo hasi cyane mu kuzishyira mu bikorwa muri zo harimo intego ya kabiri irebana no kurandura burundu inzara no kwihaza mu biribwa aho u Rwanda rugifite umubare munini w'abana bari munsi y'imyaka 5 bagwinyiye bangana na 38% ndetse na 36% by'abaturage bose muri rusange bakaba bafite ibibazo by'imirire mibi ku ntego ya gatatu irebana n'iterambere ry'ubuzima buzira umuze n'imibereho myiza n'iya kane irebana n'uburezi bufite ireme uburezi bufite ireme budaheza aho hose ngo u Rwanda ruri mu mutuku izi ntego zose ngo naho hagaragara ngo icyuho kubarangije amashuri yisumbuye aho imibare yo muri 2017 bigaragara ko bangana na 37% gusa iyi raporo kandi inenga u Rwanda kimwe n'ibihugu bitari bike bya Afurika kutagira ibarurisha imibare bo ibyo byose mbona ko nkuko FM bivuga nabo barabyivugira ubwabo igituma u Rwanda rudindira rutagera ku ntego rushaka kugeraho ni politike mbi sosiyale politike sosiyale mbi politike yo gufasha abaturage murabona ikibazo gituma u Rwanda rudatera umutaru n'uburwanyuma mu bintu byose ibintu byabo izi gahunda zose bagomba gukora muri zari muri vision 2020 bazishya muri vision 2030 nabyo birapfa none bigeze muri vision 2050 nabyo ntawuzi neza niba bizanakunda ariko ikintu kibyonona byose ni politike mbi sosiyale kuko murabona ko ikibazo ahantu u Rwanda ruri mu mutuku ukabije cyane ugeranye n'ibindi bihugu byo muri Afurika ahantu u Rwanda ruri mu mutuku ni mu burezi urumva ko n'uburezi n'ubuhinzi ko ni ikibazo n'ubuhinzi kubera ni ikibazo cy'ibiryo bikeya bwaki imirire mibi kugwingira ikibazo cy'ubuvuzi urumva ko ibyo bintu byose ni ibintu by'isosiyale bireba la masse populaire byo gufasha abaturage kurianta kuzamura abaturage kubafasha kugira ngo batere imbere ibyo bintu ntibigeze babikora nabyo mpamvu harimo ikibazo gikomeye gituma ibyo bashaka kugeraho babeshya ngo bazageraho cya kibazo bibagiye bya bindi bibagiye banze gukora abaturage bashonje abaturage batiga abaturage batagira akazi ireme ry'uburezi ridahari ibyo byose nibyo bikurura u Rwanda bijyana hasi bigatuma ibintu byose babeshya ngo bazageraho badashobora kubigeraho kuko aho ngaha bari mu murongo utukura mubi cyane utuma badashobora kugera kuri gahunda zabo aha ngaha rero urabona ko gahunda zabo yego bakenesha abaturage bafite gahunda yo gukenesha abaturage kubera impamvu umuntu ashobora gusobanura kutabitaho kwikubira ibintu byose ubusumbane bukabije hagati y'abakire bake cyane n'abakene benshi cyane bari mu gihugu ibyo nibyo bintu ubona ko bagezeho nyine kwagura icyuho cy'abakireba bake cyane n'abakene benshi cyane mu gihugu kutita ku baturage nk'uko iyi politiki yabyo iraberekana kubona bahanga bavuze ibibazo FMI baravuga ibibazo by'inzara donc inzara imirire mibi za bwaki mu bana n'ibyo byose ariko ntibavuga n'ibibazo by'amavunja nabyo birahari mu mategetsi imyaka 27 abaturage barwaye amavunja ubumva impamvu ni ubukene urumva ko ahangaha ni ikibazo gikomeye cyane reka ndekera aho ngaho reka nsabe Mbaduko iyi ngingo agira icyo ayivugaho indi kurikiraho ndayiha Mushimi ijambo ni ryawe Mbaduko
urakoze cyane Eduard uranyumva
wirinda kumva neza
okay ugize neza mbore kangerageze mvuge nihuta byinshi wabivuze ariko ndabisubiramo wenda nanjye mu magambo yanjye birajya gusa rwose ntabwo bitangaje ko nyine ziriya ntego zitagezweho kandi biragaragara na leta ya Kigali irabyemerera ko itabigezeho kuko nyine ntiyabigezeho ariko nkaba nakwibutsa ko igihugu cya Tanzania cyabigezeho kandi nta nduru nta mahane nta kwishongora nta kugira gute nta kuvuza ingoma na trompete babigezeho rwose marerezo magusa nuko perezida wabo mwiza cyane ahoreze gukora n'imbaraga nyinshi cyane kandi akiri muto akaba yaragiye mu manzaganya ariko ibyo ni ibindi reka twigumire iwacu icyo navuga nuko impamvu yabiteye ni iyihe nazo zirahari uriya mugabo ngo ni kaga yitiranije kwiteza imbere no guteza igihugu imbere we yari ikenuye yiteza imbere muzare y'amafoto ya uko ameze muri 1991, 1993, 1994 murebe n'uko ubuntu yambara ubu ngubu wagira ngo yabaye aba star bi Hollywood murebe amadege afite agezweho ahenda anyaruka menshi atashyiraho n'ibirangantego by'igihugu nabyo hari icyo bisobanura ku bantu bazi gushishoza cyangwa bazi uko ibihugu biyoborwa hanyuma murebe nyine ukuntu zari amasosiyete ye yakize n'abashumba be mvuga cyane Crystal Ventures iriya holding ifite amakompanyi menshi cyane mu Rwanda nta wundi ushobora kugira business uretse we n'abashumba be ariko nawe akaba ari umukomisiyoneri w'abandi bantu b'ibisambo biba isi yose birirwa biba isi cyane cyane Afurika akaba nanone ibintu afite ni ibyibano niyo yayo nabyo ariko kubivuga yaba bihisha yaba agira gute yaba atabyerekana ariko ni ibyibano bimwe byiba abanyarwanda ibindi akabyiba muri Congo none bajya agiye muri Congo atamuhagije yagiye no muri Republic Centrafricaine naho kwiba hari za diamant nyinshi cyane na za uranium n'ibindi byinshi mbo noneho iki navuga nuko nakomeze yibe na Muammar Gaddafi yarabira byose yarabigezeho anitwara kuri ameze nka kuriya ariko muzuko byamurangiranye mbo noneho rero ngo corona nayo yatumye iyo mishinga ye itagerwaho nibyo ndabyemera ariko na FMI yemereye ko niyo corona itaza ntabwo yari kuzapfa bigezeho hanyuma corona ndemeza yuko twese ku isi yose yaduteye idutunguye ku isi yose na kaga yaramutunguye uretse kuba ari musarura mu nduru abageze hose ahita profita akabibyaza umusaruro ikindi ni uko imishinga yafashe yakoze yayifashe nabi wabisobanuye kenshi ndongera mbisubiremo wenda n'amagambo yanjye ni uko yagiye mu bukerarugendo akibagirwa ibintu by'ibanze abandi bantu bashaka gukora kuzamura ibihugu bakora South Korea ntabwo yagiye mu bukerarugendo China ntabwo yagiye mu bukerarugendo Japan ntabwo yabanje mu bukerarugendo ibiriya bihugu byose bigenda bizamuka ntabwo byahereye mu bukerarugendo urebe mu bukerarugendo yanafashe yakoze wenda Kenya tuvuge ko ari bukerarugendo Kenya ikora bukerarugendo yabukoresha ibukuramo amafaranga menshi na Turkiya na biriya bihugu byinshi byo muri Maghreb Tunisia Egypte ya Chypre Malte ibyo bihugu rwose bibona bikoresha ubukerarugendo cyane bigakira bigakoramo amadovize menshi babagira amahoteli aciriritse n'ibindi mu Rwanda siko byagenze rero we yarakuziye azana amahoteli inyenyeri eshanu inyenyeri enye ugiye kureba ingagi igihumbi magana atanu cy'idolari kandi mu Bugande utanga magana atandatu muri Congo utanga magana ane hanyuma akubakira Kigali Convention Center sinzi niba umunyarwanda ashobora kujya kugura kukakora cyangwa kabyeri cyangwa ikiniki cyangwa brochette ibintu bihenze gusa Kigali Arena n'ibindi byose birabyo bihenda gusa nabo bazungu azazana mu sinzi baribo bangahe umuntu bakoranye imishinga simwumva kuko ndakeka n'uriya mudamu ngo akamanze twirirwa twamagana ariko ndakeka yarize biriya bintu bakoze rero ntabwo byashoboraga kugira icyo bimara kuko kugira ngo uzazane abo baturiste niba baturutse ngo za Liverpool niba baturutse hehe ntabwo uzabona abaturiste bahagije bashobora gutuma mubona amadevize ahagije reka tuzabe cogami kizabasigereza ariko nubwo bazitwaza ngo ni covid uko biri kose navuga yuko imishinga yafashe yose yari icuramye yari ipfuye Rwanda eya ntabwo izapfa yungutse na corona nivaho nanakingira akagira gute akongera agakingira ishuri eshanu ntabwo azapfa yungutse iya Rwanda eya irahenze yayikoze yayi planning yayo ni mbi ntabwo ishobora kuzunguka cyo gucya abandi bose badafite izo kompanyi z'indege zimeze kuri nk'uko ari bicucu ubu hari igihugu ndimo ko bagurishije indege kompanyi y'indege yabo nuko ari bicucu cyangwa nuko baze impamvu bo cyangwa nuko bagize experience yabyo bazi ukuntu bihenda anturutiye zihenda abakozi bahenda ibintu bihenze cyane bo ibyo byose rero byerekana ko iyo mishinga yagiye afata nta na rimwe yagiye abaza abaturage kuko iyo avuge ari umuntu ukora n'abaturage akabagisha inama akagenda bakavugana ijisho kurindi bareshya bakamubaza bati akababaza bakamusubiza bari kumubwira bati turashaka imishinga iyi ariko ntabwo tushaka ko ntacyo tumariye ikintu ntubavuze kandi n'abandi bavuze batsindagiyeho ni uburezi yarabu cangacanze arabwica abuhindagura buri mwaka ahindagura ururimi ahindagura oreri ahindagura amasomo ahindagura abarimu agashwana n'abaturanyi abaturanyi baza gufasha kwigisha mu Rwanda urebe nk'abicagishaga icyongereza abanyabwo muri Uganda abayehe arangije arabose arabavuze ngo kubera ko yirirwa ajya kuneka agakeka ko nabamuneka arabirukana ikindi nuko abanyarwanda bazi gukora bafite business yagiye abamenesha abandi arabambura abandi arabica abandi abambura na passport nabyo ntabwo bituma ibintu bigenda neza cyangwa ngo uzane environnement yuko abantu b'abanyarwanda bimvitse uretse ko atabashaka bishakira ngo abanyamahanga impamvu sinzizi ariko ntabwo bituma yubaka iterambere rirambye hanyuma nkaba navuga ngo imikorere ntabwo ishobora gutera imbere kuko mbona ameze nk'ugenda buhumye bari abantu ngo bamugire inama bo muri park sinzi icyo bamaze ntabwo bitangaje rero ko byapfuye nta nubwo bizashoboka nabiriya bari kuvuga mu 2050 nabyo ni ugusetsa na 34 reka tubitega amaso ariko numva icyo bari kuvuga ari uko ntibigishobotse abandi ntibagomba kubikora kaga yatweretse uwo ari we uko atekereza uko abona ibintu ko ibintu byose yibona gusa akikiza abandi barwaye amavunja abandi bagwingiye agakomeza agakira akavuga noneho ngo azagira ngo SDG azagira SDG azageraho SDG ntabwo azabigeraho rero ntabwo ashobora kubigeraho ntabwo azabishobora nta kubera yuko ubugugu bwe ubusambo bwe ubwikunda kwe no kwanga abandi no kutemera ko abantu basaranganya no kudakunda abaturage ibyo bintu byamugonze ntabwo rero akibishoboye ntabwo azapfa abishoboye nahacu murakoze
urakoze cyane reka Jean Pierre tuguhe ingingo gatatu igira iti Jean Pierre iyo niyo ngingo yawe uri bugire haribazwa impamvu Kagame yanga gufata mu kigega cyashyiriweho kurwanya COVID-19 ngo atere inkunga amashuri yigenga amashuri yisumbuye gusa na kaminuza no si kaminuza gusa n'amashuri yigenga nayo arimo bo hari amashuri yo mu Rwanda muzi ko agiye abaza ibibazo ati kubera ko twategetswe kugura biriya bintu byo bya kandagira ukarabe kugura amazi menshi abana bagomba gukaraba muri creation bagomba gukaraba kenshi ati amazi araduhenda dukeneye ubufasha kandi muri rusange mu gihe cya covid ibiciro by'amazi n'amashanyarazi byariyongereye ubwo ni ukuvuga ngo n'amashuri ibiciro byariyongereye mbo icya kabiri amashuri ahuriyeho mu Rwanda muzi neza ko bavuga ko donc ikibazo abana baragabanutse abana biga baragabanutse ubwo abana bagabanutse abanyeshuri bagabanutse nuvuga ko minivale nayo iragabanuka muzi neza mwibuke ko imibare ya mbere abana bagisura mu ishuri batweretse ko ngo 10% by'abana biga muri primaire na secondaire ngo bataye ishuri kubera ko bizi 19 abana ababyeyi babo babuze minerivale ntibasubira mu ishuri turabarisha dusanga n'abana 1330 none uyu munsi baratubwira ko muri kaminuza ngo 20% nabo batagarutse kwiga kaminuza ziriya zigenga bavuye mu ishuri nabo kubera kubura minerivale kubera kwenda aho bavanaga amafaranga byakunze kubera ko bizi 19 noneho rero umuntu akibaza ati kuki leta ifata amafaranga kira kigega cyakiriho kurwanya ingaruka za COVID bagafata amafaranga bakajyana mu mahoteli gusa ntibajyane mu mashuri kandi amashuri nayo afite akamaro leta ufashe nka university urabona ko ibayigamo abantu benshi abanyeshuri babayigamo benshi baba barafashe inguzanyo za banki ubumva ko bari 20% sinzi uwavuga ko hari 10,000 bose hamwe niba barafashe amakredi ya banki kugira ngo bajye kwiga none bakaba bakikije amashuri nuva ko bagiye mu imyenda ya mabanki urumva ko n'abantu benshi iyo shuri rimwe rihagaze rifunze bitera ibibazo cyane abana mu gihugu hose baryigagamo n'ababyeyi babo abana ubwabo bakabura aho berekeza bigapfa ndongo bikononekara mwarabibonye hariya za Gitwe n'andi mashuri yagiye afunga abana babuze iyo berekeza ibintu biragorana cyane urumva rero ko angaha ni ikibazo ukibaza impamvu leta itahaye priorite gutera inkunga amashuri cyasaba niki rero ukurikije inkuru yasohotse ivuga ko ngo amashuri yigenga asaba leta inkunga baravuga bati muduhe inguzanyo ari amashuri yigenga muduhe inguzanyo kubera ko ikibazo bafite abanyeshuri baragabanutse minerivale ziragabanuka kandi bagomba kumenya guhemba abarimu urumva ko umwarimu wigishaga abana nk'ijana abana nibagabanuka agasigana abana wenda 60 uzagumya umuhembe kayo wa muhembaga yishijana kandi minerivale yaragabanutse kora ko abana babaye bakeya urumva ko ishuri rizabihomberamo mbononeho rero amashuri avuga ati muduhe inguzanyo muri kya kigega ndongo cyo bashyiriho kurwanya ingaruka za COVID kuko babikoreye amahoteli natwe muduhe inguzanyo za 5% tuba tushyira 5% kandi mu gihe kirekire leta ibyo ntabwo yigeze ibikora kandi mwibuke ko hari audione nashaka kubasubiriramo ariko hari umuntu wo mu mahoteli wavuze ko ngo leta ngo bo yabateye inkunga mu kigo kimwe cya kabiri cy'amafaranga yari muri kiriya kigega 100,000,000 z'amafaranga y'u Rwanda bahise bafata 50,000,000 bahita bayashyira mu mahoteli yabo ibyo birarangiye noneho amahoteli ikintu yabonye niko ngo 35% by'imyenda aya mahoteli yari afite ngo bazajya bayishyura ku nyungu za 5%. Ubundi inyungu zishyurwa hagati ya 15-25%. Urumva ko igice kimwe cy'inyungu zabo babwira ko bazajya bishyuraho 5%. Urumva ko bagize imana ngo 35% y'imyenda bari bafite bazayishyura kuri 5%, yandi 65% ngo bayishyure hagati ya 15-20% by'inyungu. Hagati ya 15-20% by'inyungu. Urumva ko ibyo ngibyo bakoreye amahoteli kuki batabikorera aya mashuri nayo kubera ko amashuri afite akamaro atanga ubumenyi burakenewe abana bayigamo bakeneye gukomeza amashuri yabo nabo barafashe inguzanyo z'amabanki kugira ngo bige urumva ko ishuri rifunze hasandara ibintu byinshi cyane bo noneho rero urumva ko inyungu donc faveur bahaye amahoteli bayimye amashuri yigenga urumva ko igihugu kibwa muri Singapore ya Afurika ngo kirashaka iterambere ngo kirashaka ngo muri siyanse ariko amafaranga bakayafata bakayaha amahoteli bakayima amashuri urumva ko urumva icyo gihugu aho kiba kigana icyo niyo cya mbere icya kabiri ariya amashuri nuko icya kabiri ariya amashuri donc nayo ya donc akeneye inguzanyo kimwe n'amahoteli ariko twibaze neza eske Kagame ashaka ko gufasha ariya amashuri kugira ngo ariya amashuri adasenyuka ntago ari byo kubera ko mwibuke hari inkuru Kagame ahantu yavuze ngo bateranye reka iyo nkunze igibashakire ahantu Kagame yabaraga ngo ntago yumva ubwinshi bw'amashuri mu Rwanda amashuri ya kaminuza ngo ubwinshi bwa kaminuza ziri mu Rwanda ngo zidafite akamaro zidatanga ireme ry'uburezi ngo zimaze iki ahangaha yavuze amagambo akomeye cyane ngo yavuze amagambo akomeye cyane ubona ko ziriya kaminuza zagize ibibazo kubera COVID-19 zimwe kubera imyenda zifitiye banki zimwe kandi nyinshi zatanye no guhagarara daboro nyinshi muzabona ko nyinshi zigenda zihagarara ubungubu zigenda zifunga ibitabo no kubera imyenda ya bambake bafite ariko Kagame ntacyo bimutwaye kuko n'ubundi mu bwonko bwa Kagame n'ubundi yari afite gahunda yo kuzifunga ku ngufu kubera ko hari ahantu avuga ngo Kagame avuga ni inkuru yitwa ngo Perezida Kagame ntiyumva akamaro k'ubwinshi bwa kaminuza ziri mu Rwanda byumve neza none hari anavuga ngo kaminuza yavuze gukira amagambo yavuze ngo Kagame yavuze ngo sinzi umubare wa kaminuza dufite ngo wahoze ari ministre w'intebe ngo arayifite ngo ndetse no kugira ngo rishuri ryitwe kaminuza ngo hari icyo ngo riba rikwiye gushingirwaho ngo ryitwe gutyo ngo kandi ngo ngomba kuba ngo ifite icyo igiye gukora ngo bigendanye nibyo turi gukora ntabwo izi wazifata nka kaminuza nyazo ni gute twemera ko ibi bibaho mu izina runaka mu gihe tubizi neza ko zitabikwiye ngo kaminuza nta ziri hari ko yanavuze ngo yasabye urutonde muri guverinoma rwa kaminuza ziri mu Rwanda ngo asanga inyinshi ngo zitanujuje 10% by'ibisabwa kugira ngo ishuri ryitwe kaminuza donko bakabwira ngo bizera ngo ry'abafurere ngo ry'abapadiri ngo reka ngo turyize ariko ngo ziba zitujuje ngo 10% ry'ibisabwa kugira ngo ishuri ryitwe ko ari kaminuza urumva rero ko Kagame ziriya kaminuza arazirwaye kuko yavuze ngo bazanye urutonde rwa kaminuza mu nama y'abaminisitiri ariko ntabwo zari zujuje 10% bisabwa kugira ngo zibe kaminuza barangiza bakazana igitutu ngo ni kaminuza ngo ni ya padiri etc ibintu nk'ibyo ngibyo ngo nyine kaminuza ngo zihari inkoni zikwe kaminuza we yaranavuze ngo nizo zimutera ibibazo hari ahantu yavuze ngo izo kaminuza ngo nizo zisubiza igihugu inyuma ahangaha yashaka kuvuga iki rero ngo izo kaminuza ngo zisubiza igihugu inyuma yavugaga bita human capital index byakozwe na Banki Mondiale bakabona ko u Rwanda ruza ku mwanya wa kabiri umwanya w'142 mu bihugu 157 mu byerekeye ireme ry'uburezi mu byumve neza umwanya ku isi umwanya w'142 ku bihugu 157 ireme ry'uburezi none akavuga ngo rero ngo izi kaminuza ngo Kagame akavuga ngo izi kaminuza ngo zitanga ireme ry'uburezi ngo ni ku mazina gusa ntacyo zimaze ngo nazo zisubiza igihugu inyuma ubwo numva ko yakoraga reference kuri wa mwanya mubi cyane yabonye kubera ireme ry'uburezi ryari mu Rwanda muri Human Capital Index urumva ko ibyo byose ubona ko Kagame ashaka kuzifunga donc ziri agize imana rero icyo aho nashaka kuganisha nahe ziri kaminuza niba zifite ibibazo by'amafaranga ntabwo azazigoka cyangwa se ngo azibuze ahubwo azazireka zipfushe ubwazo kuko n'umundi yashakaga ko zipfa zikarangira atiriwe ajya kuzifunga ku ngufu kuko hari gahunda ihari nanga bayivuze ngo hakagasigara ngo mu Rwanda ngo hasigare gahunda ngo kaminuza nkeya nziza ngo zige zifasha izindi ngo ariko izindi ziveho mbega zifunge hasigaye nke cyane ngo zige zifasha izindi andi mashuri yose ariko hasigare nkeya cyane numva ko niba Kagame muri gahunda ye avuga ko mu Rwanda agomba gusigara kaminuza nkeya kubera ko ngo ubwinshi bwazo butesha igihugu umwanya bituma igihugu kigira umwanya mubi muri ibyo byose urumva ko ntabwo azaziramira azazireka zipfushe kuvuga ngo azaza ngo azihe amafaranga kugira ngo zibashe guhangana na COVID ahubwo ni nk'aho agize imana yo kugira ngo abone ikintu gituma zisenyuka noneho zisibangane burundu hasigare zazi n'inkeya wenda za leta nkeya yifuza noneho ikibazo kibe kinakemutse atiriwe ajya kurwara nazo ngo arazifunga muzi neza ko Kagame nduba yajyanye na Kaboneka nibo bari bari kumwe muri Canada mu mbabare simbize ko ikibazo cyo ngo Kaboneka yagiye muri Canada akavuka urundo Rwanda ngo basanze hari nivirite eshatu ngo bakabageze kuri 36 ngo nyinshi cyane ari ishema ry'igihugu ariko murabona ko kubera ko byose ari ibintu bya fake Kagame aranavuga ngo ziriya universite bazihiriye wabwira ngo tuti manase ngo mu nyungu n'ubucuruzi kwa ngo kuvana n'amafaranga gusa ngo ariko nta reme ry'uburezi bakurikiranye mu ngo ni ibintu byo gucuruza kwibana n'amafaranga ndongo izo universite zari bateje ishema nyinshi cyane zaje nk'ibihumyo none ubu ngubu ni nako bashaka kuzisenya kugira ngo hasigare basubire uko byahoze kera basigarane n'inkeya cyane zifite ireme ry'uburezi urumva rero ko ahangaha ikibazo ntabwo ziriya kaminuza azaziha amafaranga ahubwo bashaka ko zivaho yabagize imana akabona ikizi tuba zipfunga zikipfusha burundu bikarangira noneho ikibazo kikaba kirakemutse nkuko akifuza kandi kiraho ngaho ingingo ndayiha Jean Pierre abari wiganiraho Laurent ndaguha ingingo yawe mukanya Jean Pierre zamundi yawe
yeah urakoze Edouard ariko dushobora kuba twumva Kagame mu bundi buryo Kagame ntago ari umunyarwanda nicyo kibazo nkurikije ikibazo ingingo ya Mbaduko aho wavugaga ngo ibira by'ubukungu buciriritse ngo muri 30 cyangwa 50 akaba atari kwita ku kibazo cy'amashuri ni kuvuga ko biriya bintu adashobora kubigeraho ni wazanike ikindi ngira ngo mvugeho cyane ni ukuba Kagame inyungu ze zose zitari ku banyarwanda nta nubwo ariho ashakira ibisubizo by'ibibazo nta nubwo ayi abanyarwanda bari kubabara abona ari ibibazo nicyo kintu dushobora kuba tumwitiranyaho iyo abanyarwanda bababaye ntago yabibona mu ikibazo ahubwo ngo bashobora kubibonamo inyungu hano uravuga uti ngo amafaranga bashyize yaragenewe ibya covid kuki batahaye n'amashuri ahubwo bakayashyira mu byo by'amahoteli aya mahoteli nayo gucumbikira abazungu bavuye hanze amashuri nayo kwigamo abana b'u Rwanda Kagame ntashaka abanyarwanda bagomba kumenya niyo mpamvu tuvuga ngo ikintu cy'ingenzi ni ugukuraho Kagame n'abari butegetsi bwe naho ibindi tuvuga byose ni ukwibeshya nta aya mashuri azigamo abanyarwanda kandi Kagame ntakunda abanyarwanda abana be n'abo mu gatsiko bamwegereye bazajya kwiga mu bihugu by'abari abazungu none bari abazungu ntibaza mu Rwanda abakiriye mu aya mahoteli ari gushyiramo amafaranga urumva ikibazo kiri tumwitiranye ntago ari umuntu ukeneye uretse na kaminuza nta keneye n'amashuri ya secondaire nta keneye amashuri ya primaire uziko nta mwana abana be nta ushobora kwiga muri zira kaminuza zo mu Rwanda nta muteze kwiga ubwo rero ugasanga nta faranga na rimwe yaba ari kaminuza za prive yaba zitari za prive byose kuri Kagame ayo ni amashuri y'abanyarwanda abanyarwanda bakwiye kuyitaho yenda ubangire nte n'abandi bari inyuma bakaba n'icyo bayamarira ariko we ibyo ntago ari ikibazo cye utese kubera iki zakuzuza ibyangombwa izo kaminuza zakuzuza ibyangombwa zitabyuzuza Kagame ibyo nta kibazo aravuga ati nizo zisubiza igihugu inyuma iwe agarareba agasanga kaminuza kubera ko uinvestisa mu mashuri utari bunguka ko kanya nibura uvuze uti nshoboye amafaranga mu burezi kandi abari na menshi amafaranga ajya mu burezi buriya kandi utabona inyungu ya hafi ni ukuvuga ko uzabona inyungu nibura mu myaka 10-15 yoshoye amafaranga mu burezi icyo nicyo kibabaza Kagame yareba atari n'amashuri y'abana ayo mashuri adashimisha abazungu kuri we ibyo akabitera umugongo akavuga ati nzayashyira muri za Rwandeya nzayashyira muri za Marioti muri za Arena na za Kigali Convention amafaranga akaba ari aho ngaho ashirira ntago rero ibintu by'amashuri bigomba kureba abandi atari we nta nyungu abibonamo ikindi kandi nta mwana we uzayigamo asigaye abana ariko bazajya kwiga mu mahanga rembwo abo bazungu bazajya bakira mu mahoteli ahasigaye yishimishe ibindi mubaza Kagame nge ndumva ingingo itari numva ntayitindaho cyane kubera yuko ubwayo iragaragaza ko uwo ari we umuperezida dufite uwo ari we ubu turimo turavuga twabanje kuvuga ingingo y'abantu bari bo muri za Kangondo n'abanyahe bariya bari kurira bariya abantu bafite abana bose umugore umugabo uri kurira hariya bafite abana ese ubwo azi ko kuba biga batiga ibyo ntacyo bimubwiye ntago ari umuntu witaye ku banyarwanda abanyarwanda bagomba kubimenya bagahagurukira kumurwanya bakamukuraho abari bafite ubwoba bose bakamurwanya bakamukuraho ahasigaye igihugu kigatungana uzategeka wese ntekereza ko nta n'umuntu ushobora gutegeka neza nabi nka Kagame uzongera kubaho mu Rwanda reba ukuntu abahanganye n'abari abanyamakuru cyane cyane batara ziriya nkuru zerekana igihugu uko kimeze ashaka bari abanyamakuru baguma muri studio ntibagiye kuri tele ngo bamenye aho abaturage bari kurengana baguma kuri radio Rwanda no kuri TV bakivugira ibintu by'imipira bakavuga ibintu bya urumva politike yo muri Syria bakavuga Manchester United na Liverpool ko zakinye abo banyamakuru bavuga ibibazo by'abanyarwanda leta ya Kagame ntibashaka niho uzajya usanga wumva uzajya usanga cyumba bamumenasa niho uzajya usanga uriya kumubavu bamumenasa bari abanyamakuru uzi bashobora gutara inkuru koko igera ku baturage abaturage bakavuga bakivugira uzajya usanga igihe cyose bari victime abaturage babatera amabuye abaturage rero bavuga bati muturwaneho bakizwa n'abaturage igihe polisi ije kubafata ntibabuze gutara izo nkuru urumva ingorane dufite ni nyinshi kuba dufite umuperezida uyobora abaturage adakunda atitayeho adakeneye kumva adakeneye kubona adakeneye kumva bavuga akumva ko azahora mu bazungu gusa bamuha amafaranga akorera ibyo icyari cyo cyose gishoboka kugira ngo banezerwe rero kumushakiraho ngo ibintu by'amashuri amashuri arahenze ni ikintu mu by'ukuri amashuri kugira ngo uyinvestise muri nk'umuyobozi cyangwa umukuru w'igihugu ni uko ubukunda bene igihugu ubuvuga uti u Rwanda rw'ejo ruzaba rumeze gute rwiya rubyiruko kuri Kagame abayumva bajya iwawa bakaba ariho baba abandi bakaba hariya kwa bakavuga hajya mwari amazu ya yo hasi aho babafungira batagaragara nguwo umuperezida dufite abantu be kujya birengagiza ko uyarumu none se ubu tuvuga inkireme ry'uburezi ireme ry'uburezi wibwira ko byananiwe kuzamuka kubera ko u Rwanda rwari rubuze amafaranga kuba umwarimu ahembwa 60,000 wibwira ko u Rwanda rubuze amafaranga ariko karenga akajya gushyira muri Arsenal 30,000,000 z'amafaranga z'amadolari umwarimu ahembwa 40,000 umwarimu urera abana b'u Rwanda kuva mu gitondo kugera nimugoroba abigisha gusoma abigisha imibereho y'igihugu cy'u Rwanda uwo ugavuga ngo ugiye gushyira amafaranga muri football yo mu Bwongereza mu by'ukuri murumva ngo uriya muntu bamurwanye bakora uko bashoboye bamurwanye hariya hari gitugu hari iterabwoba kandi abikora ku bushake nari mvuze bari abana bo muri zabanyahe biga b'abanyeshuri imiryango yabo nta muryango uburyo udafite abana 4-5 kandi harimo abiga yenda bakeneye no kujya mu universite icyo cyose birahari mu gihugu cyose kandi twavuze ko atari muri banyahe gusa ahubwo ariko igihugu cyose kimeze barakirengagije imyaka yose 27 yose ngayo niho uzajya ko abana b'u Rwanda kugeza ubu ashobora kurangiza atashobora kujya kwiyakira akazi kandi arangije universite akaba arangije universite utamubwira ngo avuge ururimi yewe n'ikinyarwanda atakizi nguwo mu perezida dufite Edouard ku iki kibazo cy'uburezi nge nuko nkibona dufite ubutegetsi budakunda abanyarwanda bubategeka ariko bubakuramo inyungu ariko ntacyo bubamariye niyo mpamvu dukwiye gushyigikira umuntu uwo ari we wese n'abari abanyamakuru tukareba uburyo bushoboka bwose icyo babakoraho cyose ariko tukavuga duti turabavugiye n'abafite amafaranga byashoboka bakaba yabaha ariko bagakora akazi kugira ngo igihugu kive nari yacura burindi niyo solution nge ni uko mbibone Edouard ndumva nta bintu nakwirwa mvuga kuko usanga bitera agahinda iyo igihugu kitita ku mashuri ku burezi uburezi bw'igihugu ni ubw'ibanze wazagera kuri middle income gute kwa buriya bukungu buciriritse gute utarageze uteza imbere uburezi ibyo ntirishoboka no kuvuga ko rero tukiri kure mu by'ukuri ibintu dutekereza byose dutekereza umuntu utari we dufite umuperezida tukibwira ko ari umuperezida nk'abandi baperezida uko tubazi mu bindi bihugu ariko ni umuntu wibereye aho wo kugira ngo yinezeze n'umuryango we asigaye abaturage bapfe icyo baba cyo cyose kuri we nta kibazo Edouard numva nagarukira aho ngaho mu by'ukuri yenda tugakomeza
urakoze cyane mbere yuko mpa nshaka ingingo mpa Laurent reka hari inkuru itugezeho iva muri ivuye muri Denmark. Muri Denmark muzi neza ko ikira gihugu kiherutse kugirana amasezerano no gusinyana amasezerano n'u Rwanda, bivuga ko abantu bajya gushaka ubuhungiro muri Denmark bamwe bashobora kuzabaterura bakabashyira mu ndege bakabahereza mu Rwanda. Kandi mbabwire ko ibyo nubundi bikorwa abatabimenyereye ino burya hari ibihugu byo muri Afrika biba byaragiranye diro amasezerano nyine ya rwihishwa n'ibihugu byino ndonga ibihugu bya Afrika bimwe noneho ba zampunzi ibihugu birimo impunzi zazinde bazafite impapuro batazaho zaturutse batazaho bazijyana kuko impunzi bayimye ubuhungiro cyangwa se bashatse kuyisubiza aho yavuye igomba kuyifite impapuro kugira ngo bamenye igihugu iturukamo bariho bamujyana. Abo ngabo badafite impapuro hari igihe babaterura bakarunda mu ndege bakabajyana mu bihugu bimwe na bimwe bya Afurika nibare za Guinea nahe hose bakagenda bakajugunyayo. Kagame rero donc umuntu impunzi we ituruka muri Congo bakamujyana bakagera muri Guinea icyangombwa no kubavira kuri territoire gusa bakabarunda mu ndege uva i Burundi uva Congo uva Cameroon mwese bakashyira mu ndege bakajya kujugunya mu gihugu runaka cyagiranye nabo amasezerano diro nkuko babivuga amafaranga nyine bahaye amafaranga kwa urumva bakabaha amafaranga bakabafatira izo mpunzi. Noneho rero muri Denmark nabo baherutse kugirana amasezerano ameze gutyo na Kagame. None ibinyamakuru byo muri Denmark birimo kwandika ngo bari kwandika ngo ministre agiye kohereza impunzi mu gihugu kishe impunzi 12 barashaka kuvuga zazindi z'abanyamurenge muri Congo muri zakiziba. Bana bafoto yabo bantu bati u Rwanda rwishe impunzi 12 bati none ahantu igihugu kishe impunzi 12 bari nto bashaka kohereza izindi mpunzi zivuye muri Denmark. Aha ngaho ni ikibazo barimo kubaza ariko ngo abanyamakuru bamereye nabi leta bamene nabi ministre kubera ko batifuza ko yakohereza impunzi zo muri Denmark ngo azohereze mu Rwanda kandi Rwanda rwica impunzi. Mbo noneho reka tujye ku ngingo ya Lora ingingo yawe ni ingiyi inyagatare hari ikibazo guverineri witwa Emmanuel Gasana ngo arahamagarira abacuruzi baho gushora imari mu buhinzi n'ubworozi kandi bakagira vuba kuko ngo ubutaka bwatunganyijwe na leta abanyamahanga baza bakugura tanga ayo mahirwe. Donc asa nkaho abahwitura abacuruzi ati mugire vuba mushore atari amafaranga harimo business hano mushobora gushora imari mu bworozi mu buhinzi n'iki byose ati kandi ubutaka burahari ati murarangaye leta hari ubutaka yatunganije imaze kubutunganya abanyamahanga baraza barabwigurisha ati rero mugire vuba bataramubacura urumva. Ahangaha rero umuntu akibaza ati abo banyamahanga baje kugura ubutaka bwatunganijwe na leta ku mafaranga y'abaturage ku misoro y'abaturage ni bande? Ese abo banyamahanga bahabwa ubutaka kandi abaturage babwamburwa ibishanga babyambura hirya no hino barambuye ibishanga abaturage bakabambura ubutaka ubutaka twabonye ko leta ifite n'ubutaka bwinshi ngo bari 13% ngira ngo ubutaka bwinshi cyane yiyanditseho ngo abaturage banze kwendikaho ariko wenda no kubera imisoro no gutinya imisoro n'amananiza babashyiraho kugira ngo batiyandikaho ubwo butaka abaturage bo mu Rwanda barabananiza bakabambura ubutaka bwabo leta ikabwiyandikaho yarangiza ikabuha abanyamahanga. Niko bimeze leta irambura abaturage ibishanga byari batunze yarangiza ikabiha abanyamahanga. Ahangaha ni ikibazo gikomeye. Noneho rero mu gihe urumva leta abanyamahanga bashyize igorora abo ni leta byivugira nivuga ngo yatunganyije ubutaka kandi kuvuga ngo watunganyije leta yatunganyije ubutaka ni ibintu bihenda n'amafaranga menshi n'amamiliyari gwenda shaka kwari n'inguzanyo bafashe mu mahanga bakaza bakavuga ati tuzatunganya igishanga kuyitunganya gucamo imiyoboro n'ibiki byose n'amafaranga menshi cyane barangiza bakagiha ngo abanyamahanga bakaza kukigura kimaze gutunganywa cyatunganywe mu mafaranga wenda mu myenda izishyirwa n'abaturage cyangwa imisoro y'abaturage nako niyo myenda n'imisoro y'abaturage donc izishyirwa mu misoro y'abaturage urumva ko ni ibintu biteye ubwoba. Noneho ku rundi ruhande rero hari inkuru ivuga ngo ihuye ngo leta yima abaturage uruhusa rwo kubaka ngo none bageze naho ngo bitabaza za ONG ngo zibavuganire kuko ngo barananiwe guhora basiragizwa ngo baragenda abantu benshi bari muri iyo nkuru baravuga ngo icyo bahuriyeho ngo baragenda bakakuruhushya rwo kubaka ngo ni aho utuye kuko murabizi neza ko kubaka inzu nshyashya kuyisana yasenyutse ikintu cyose ntabwo ugomba gushobora kugikora utagiherewe uruhushya. none aba ngaba rero ngo ihuye ngo baka urenganzira uko baka ngo bagasanga abashinzwe izo service zemeje abantu kubaka ntibahari ngo bagire imana babana babona bakabwira ngo muzagaruke babarerega ngo bakagira bakananirwa ngo bagakeka ko ari ruswa kandi numva ko uyu mugozi wari tabwiye ngo uzagaruke ni ruswa abashaka birumvikana urumva rero ko ahangaha ibibazo bibiri hari ibintu bita ngo service ngo zitangwa ngo mwirembo ntazibye byo mu buryo bwa internet izo service zimaze iki izo service bahora batubwira ngo mu Rwanda ngo rwa mbere mu kubahiriza amategeko muri Afrika umuntu ukamubuza kubaka niba wenda ashaka gushyingira umwana we niba ashaka kurongora niba ajya gutuka ukamubaza ukamubuza rwose ukamusereza kugeza igihe ageraho akarambirwa ntazabone uruhushya rwo kubaka mu isambuye kandi nta ntwererana kwaka tamfashanya kwaka ni uzabikora ku ngufu ze ku mafaranga ye kandi yubaka hata ariko ukamwima uburenganzira gusa ibi rero birababwira iki hari ikintu nababwiye ko iriya leta ya FPR hari ikintu cyitwa ruswa ofisiyeri yashyizweho na FPR yishyiriyeho abayobozi bo mu nzego z'ibanze mutekereze ko abantu mu Rwanda hose barubaka mu Rwanda hose barasana nkuko nababwiye barasana amazu ariko ntushobora ibyo bintu ushobora kubikora utabonye uburenganzira kandi ubwo burenganzira ntushobora kubona udatanze ruswa ubwo bivuga ko ibi bintu ni ruswa FPR yashyiriyeho abayobozi bayo mu nzego z'ibanze ngo zibatunge kubera ko bamwe ntibaba banahembwa bati mbega umuntu yabite ko ari ruswa nsimbura mushahara ntitubahemba kandi namwe mugomba kubaho mugomba kwitunga mufite abana murera mujye mukama izo muragiye ubwo akaba ari ruswa babashyiriyeho kuvuga ngo uza kwa cyangombwa uzamwake ruswa uzashaka icyangombwa cyo kubaka uzamwake ruswa kwandikisha umurima kwandikisha ubutaka uzamwake ruswa ibintu nk'ibyo byose serivisi zose zakirwa ruswa wumva rero ko ni kandi ari ibintu bisa nkaho byemewe bikorwa mu Rwanda hose bizwi bisa nkaho rero ari ruswa zashyizweho na leta FPR kugira ngo abakada bayo bo mu nzego z'ibanze babone ibibatunga kubera ko itabahemba reka ndekeraho ngaho ijambo ni ryawe Laura ariko rero ni harimo n'akarengane gakomeye cyane ka memo Laura ijambo ni ryawe
murakoze muranyumva
wi turakumva
murakoze iby'iwacu ni agatera nzamba na birakomeye cyane birasaba ko nyine birasaba abagabo birasaba abantu bitanga bakagira icyo bakora ibyo bibazo byose ibyo bintu mutubwiye uyu turute ku kuntu FPR yafashe ubutegetsi bikagenda abari bayirimo badusobanurire batubwira ko yahageze ifata ibintu ibyohereza mu Buganda nubwo barahageze aho kugira ngo igihugu barebe duke bahasanze nk'uko babivuga barabifashe byose bariba barabijyana ibyo ntabwo ari ukubeshya nta nubwo ari amabanga muti barimo kubwira abaturage ngo nibagire vuba ngo bafate ngo bapeye amafaranga ngo batange amafaranga ngo sino ngo amasambu arajyana ngo ibishanga barabijyana ibyo se ni gute batabikora kuko umuntu wese ubayeho ufite mu mutwe we ko agomba kwiba agomba kunyanganya ibintu by'abandi nako kazi aba yarihaye niko kameze iby'ubutare mwavuze muri buka mu minsi ishize mwigeze kubivugaho nanone hari ikibazo cyangwa nimba atari bwana Serije barimo kuvuga ukuntu abantu bababwiye ukuntu bubaka batangira kubaka igihe bagezemo hagati baratanze amafaranga baragiye kwishyura ibingibi birebana n'ibibanza barafashe amapariseri baraza bavuga ngo ibyo barimo kubaka nta kintu bimaze abo bantu babakuramo abantu bararize abayatanze amafaranga yabo birangira gutyo none se mwebwe uko mubyumva muragira ngo bakore ibihe batazi ntabyo bazi igihugu cyaragurishijwe nta muntu ugitegeka ni abacanshuro biberamo naba komisioneri niko nabivuga mu gifaransa na abantu bagomba kwibonamo utuntu twabo dukeye cyagenda neza abaturage bapfa byakwicwa n'inzara bamera gute nta kintu bibabwiye kubera ko ubuzima bwabo nuko bumeze ikintu gikomeye murebe ko muri mu 2026 ba SMI yabakureho imyenda babahanaguraho imyenda namwe murebe sinzi ku isi nimba hari ibindi bihugu bijya bikurirwa imyenda kugeza aho u Rwanda barukuyeho yose noneho murebe ari amaproje yose bakoze hariya yari amazu bubatse hariya banubatse batazi ibyo bubaka kubera ko ugiye mu bintu ntabwo ndi umwashitegite ariko iyo urebye neza ibintu bubatse hariya i Kigali buriya ubutaka bwose buzuye amazi kuko nta senisoma nta miyoborere y'amazi naho ayo mazi ajya ibyo bintu byose byari bya kera ayo mafaranga barayafashe banki mondiali irabaha baragenda muzi icyo bayakoresheje n'ayo madege baguraga n'ibyo bagura mbese Bwana Kabagema muragira ngo umuntu akore iki amaze imyaka 27 n'abari kumwe nawe mudatekereza ko ashobora kubyuka mu gitondo agatekereza ko umuturage yabuze ibishyimbo byo kurya ikindi cya kabiri muzi ko na mbere yaho 1994 ibiryo byinshi byavaga hanze hari ibyavaga muri Congo byongeraga ku byo abaturage bahinze hari ibyavaga mu Bugande niko byari bimeze ufashe iyo mipaka yose urayifunze nongeyeho na Tanzania niyewe n'u Burundi urayifunze ese wumva ko abo bantu bashobora kubaho bate nimba atari ukugira ngo ubucuruzi wowe ufite bwawe ushaka gukoresha icyo ushaka ukuramo za nyungu zawe ariko aribwo bugomba kugenda neza rero nta kintu tugomba kwibazaho kandi nje kureba aya maradiyo y'iwacu abantu ukuntu barimo kuvuga abantu ukuntu barimo ibintu byabarenze no ni igihe kigeze igihe kirageze kugira ngo ibyo bintu byose tubishyire ku ruhande abantu bahaguruke bashake uburenganzira bwabo bashake ubwenge Imana yabahaye bashake ukuntu abo bacancuro bajya ku ruhande kuko birenze ukwemera ntabwo ushobora kuvuga ngo ikigo nka MTN ngo kiratanga ngo miliyoni eshatu ngo gitange miliyoni eshatu n'amafaranga navuga amafaranga gifite kinjije nayo kibona mu bukungu bw'u Rwanda ni ukuvuga ngo uko njye mbyumva aya mafaranga inimba iyo sosiyete ikora kubera Kagame imigabane myinshi irimo ye ni iyi none mugiye kumusaba ngo kubera n'ukuntu akora ari umukomisiyoneri ari ibintu amafaranga akuramo makeya mu byo aba yafashe muri abo bantu bakorana akaba ariyo ajya ku mufuka we murimo gushaka kugira ngo aya mafaranga ayafate ayasubize muri leta ayo ba bantu adashaka ayo ba bantu adakorera ayo ba bantu atayobora kandi akora nk'atari umunyarwanda ntabwo bishoboka nubwo ibisubizo tugomba kubishakira ahandi ibisubizo ni ugushaka ukuntu abo bantu bajya ku ruhande nigeze kubivuga ndavuga ni aba bantu mureke tubafashe ntabwo byageze ahantu batamenya aho bari mutubafashe bajye ku ruhande kuko ibintu ntabwo bashobora kubona ibisubizo ngo turwane ku banyarwanda turwane ku bantu bakeneye imbaraga za leta bashobora kubaho nibura nubwo n'ibyo bishyimbo byavaga i Bugande bizeyo uduke twavaga muri Congo tuveyo abantu nibura nimba izo bwaki zihari ayo mavunja nibura bagabanyuke ariko rero nitubumiza kubirekera gutya nk'uko nabivugaga ntabwo umuntu uba muri prizo ariwe wikura muri prizo abari hanze bo bamufasha muhaguruke duhaguruke tubarwanyeho ab'imbere abo mu gihugu barabyumvise yarabakanze biteye ubwoba bageraho barabimenyera ubu noneho nabo bari mu rwaguro tubafashe tubahaye tubafate mu bitugu tubongere izo mbaraga tugirebe ko bari abantu twabashyira ku ruhande noneho tukazana ingamba zihamye kandi zirahari nkuko tubivuga buri munsi. Bwana Kabagema, umuntu ashobora kuvuga iminsi itanu yavuga ku akantu gatumwa avuga ku bintu by'amashuri. Amashuri ntabwo ntekereza ko umuntu ntabwo ntekereza ko guverinoma iriwo cyangwa yabayeho mu myaka 27 izi ishuri cyari cyo. Ishuri ntabwo ari muri porogaramu. Abaminisitiri bageze kuri 10 minisiteri nk'iyo ngiyo, ese muragira ngo uwo muntu akora iki? Nabacancuro bije ziraza muziko ziva hanze dogo amafaranga akoresha iyo minisiteri cyangwa se guverinoma babaye abariye bakuyema yabo bagakora ibyo bakora bakajyana ibyo birayi muri Sudani bakajya ibirayi kiro nangahe. Ntabwo ushobora kugemurira ibindi bihugu. Kera twa tuzi ko ikirayi cyaguraga ikiro cy'ikirayi cyaguraga amafaranga y'amanyarwanda 2, reka dushyire muri ayo ubungubu wenda bigere ku kiro amafaranga 100. Umuturage yakwihangana bikaba umuti akaba yayagura. Ubu sinzi ahantu bigeze. Noneho wajya kumva ngo bagemurira Sudani. Ibyo bintu mwabibonye ku isi, nimba hari igihugu gishobora gukora nk'iwacu ntacyo nari nabona ku isi. Cyokora wowe uzakimenya azabimbwire, byaba bimfashije nkagira note ngira mu mutwe wanjye, byanamfasha kugira ngo numve ko tutarajya ku kigero kirenze. Ariko ngiye ku bwanjye byararenze ntagaruriro. Ndumva nagarukira aho ngaho kubera ko uvuze ntabwo warangiza Bwana Kabagema. Turashimiye.
Urakoze cyane Mbaduko. Ni ingingo ngufi cyane Mbaduko. Nanabwiye ko bavuga ko buri mwaka kiriya kigega cya mituweli ngo gifite icyuho cya hagati ya miliyari 15 na miliyari 20 buri mwaka cyuho. Noneho hari ahantu batubwiye ko inkuru ivuga ko ngo MTN ngo yatanze 2.5% by'amafaranga yinjije mu mwaka, noneho bivamo miliyari 6.7. Nuvuga ko sosiyete imwe ku mafaranga miliyari 15 na 20 hagati ya 15 na 20 buri mwaka na zikenewe, isosiyete imwe itanze miliyari 6.7. Kibaza mu Rwanda hari amasosiyete angahe? Aya masosiyete yose yaramutse atanze 2.5% by'amafaranga binjiza mu kwezi nkuko nako ku mwaka nkuko babisabwa, aya mafaranga ntiyabahagije. Ese ubundi Kagame bari abantu ko kuko tubazi baramutse basoresheje, kuko muzi neza ko basoresha ngo abafunksioneri abakozi ba leta n'abakozi bigenga, umuntu wese ukorera amafaranga 0.5% ku mushahara buri kwezi, hegitari mu giturage, ubutaka bwo mu bishanga 4,000 kuri hegitari, ubw'imusozi 5,000, ubwo ku materasi 2,000, ajya gukoresha imodoka visite muza kontrole tekinike, kuko amafaranga azavamo bazashyira muri icyo kigega. Niba guca amafaranga waparitse nabi donko cyangwa wihuse ku muhanda, amafaranga azavamo ajye muri icyo kigega. Urumva ko ni hashobora kuboneka amafaranga menshi cyane cyane, ariko amafaranga aturuka mu bigo by'ubucuruzi, amabanki za assurance n'ibiki byose no mu nganda, niyo mafaranga ashobora kuba menshi cyane akaruta kure ayo bavuga ko bakeneye. Donc umva niba sosiyete imwe itanga miliyari hafi 4 kandi bavuga ko mu mwaka bakeneye miliyari 15 zo kuriha icyo cya mituweli cyangwa miliyari 20, urumva ko mu Rwanda amasosiyete yose aramutse atanze baboneka amafaranga menshi, ahubwo akababona nayo bagavura kandi bazatubwira ko bayarengeje, ibyo birumvikana bazayarya. Urumva ko ni uburyo bwo gukama Abanyarwanda, kubera ko ntihatagira umuntu wibeshya ko niba bakeneye miliyari 15 bakazabona miliyari 70, ntawe bazabibwira ko babonye 70, ubwo nyine bazadekarara ko babonye 15 gusa, barekera aho ngaho. Kandi ibiko bigaragara amasosiyete yo mu Rwanda mu Rwanda atanze amafaranga 2% haboneka amafaranga menshi, niba isosiyete imwe ibasha kwinjiza miliyari 4. Aha ngaha rero umuntu akibaza ati abakozi ba leta muziko nk'abarimu abaganga abasirikare bato bahembwa amafaranga make cyane ariko nabo bagomba gukatwa ariya 0.5% kugira gushyira mu cyo cya mitiweli n'uwo bavuga ati niba amasosiyete aramutse atanze ari amafaranga 2.5% bagomba gutanga aramutse abonetse ku kibaho eske ni ngombwa nabone kujya gusoresha bari abarimu batunzwe na serumu cyangwa se bari abaturage ukajya kujya kubasoresha ubutaka bwabo ngo bavane 5,000 kuri hegitari batuyemo bayatange buri mwaka bashyira muri mituweli kandi bari abacuruzi cyane cyane tujye nko kuri Crystal Ventures ya FPR muzi neza ko ariyo yihariye amasoko yose yo mu Rwanda niyo amasoko yose n'ayayo ubukungu yarabwihariye bwose iyo sosiyete iramutse itanze 2.5% mu mwaka iyo gushyira muri mituweli kuzira icyo cyo cyamaze ntihava amafaranga menshi cyane ku buryo abatako bitaba ngombwa kujya kwirwa bajya kwaka abakozi ba leta batunzwe na serumu kujya kubaka amafaranga yabo no kujya kurihisha imirima y'abaturage ngo nibayirihire ngo amafaranga ajye munuza mu kuziba icyo cya mituweli ahangaha ni ikibazo umuntu yakubaza reka nikiraho ngaho mbaduko nawe agira icyo abivugaho ijambo rya mbaduko watanga igitekerezo cyawe warangiza ukanasezera tukarangiza ijambo rya mbaduko
urakoze gusabira gucikagurika nimvaho nimundenganye ariko wanyemerera nkagira icyo mvuga kuri Nyagatare
yego
nihuta ndagira ngo nibutse yuko Nyagatare niba ntibeshya niyo ifitanye umupaka na ufite umupaka wa Gatuna bikaba bimwumva Gatuna barayifunze ariko aguyifunga anabeshya avuga ngo barikora imihanda bari kugira gute hanyuma aza guhindagura nkuko ahindagura buri gihe ikindi nuko nkeka ko ntabwo nagahamya neza yuko uriya mugabo ubyibushye cyane Howard Buffett ariho bamuhaye ibikingi byo kujya yihingiramo uko ashaka akajya abona abakozi akoresha nk'amapunda uko ashaka bikaba ari ibyo ngibyo rero bari kubeshya abashoramari bo mu Rwanda ngo bagende ngo bapiganwe noneho ngo bafatanye n'ayo masambu ngo baza ngo abanyamahanga batarayafata kandi baramaze kuyabakera nkaba nkeka ko ari ukubabeshya no kubashuka kubera iki kubera yuko kaga ari umuntu uhinduka nk'ikirere cyo mu kwezi kwa kane muzi ko muri avamibi mbere nko ku manywa ujya kubona ukabona izuba riravuye hashira isaha ukabona imvura y'amahindura akubise bari banditse imyaka ubwo rero ugakubitwa ukumirwa ukaba iyo uranga igatoya biranyagirwa cyangwa ukaba wagorwa cyane ikindi muzi ko ntagira continuité ntagira transparence ntagira ubucuti bufatika kandi ntagira ntiyizerwa nta muntu yizera nako ntawe yizera nabajya byivugira cyangwa byerekana mu bikorwa bye cyane cyane abari inshuti ze ukuntu abahinduka akanabasebya akanabatukagura akabita n'amazina umuntu muzima atabita ikindi nuko mu Rwanda baca amafaranga menshi cyane ku cyane cyane ngiye gufasha gufata umwenda ku kwishyura 20% ni menshi cyane ntabwo ni byinshi cyane noneho tugiye muri Huye okay ndakeka ari ntara akarere kose ariko mu minsi yashize nta kindi bandika guretse mu cyarabu ngo kubaka byarabonaniye kubaka amataje angahe byarabonaniye none bari kuvuga ibindi ariko icyo ushaka kuvuga ni kimwe gusa nuko iwacu muri komene iwacu ku ishyamba mu myaka ya 1980 burugumestri yabaga afite umunsi umwe ndakeka habaga ari ku wa gatanu sinibuka neza wo kwakira ibibazo by'abaturage akabikemura nta ngorane nta mbereka byinshi bagataha banezerewe bikemutse batagumye kujya mu nkiko zikomeye batagumye kugira gute okay hano batwavuga ibyo bari batubwiye ibyo kubaka ariko ndagira ngo nibutse yuko icyo gihe nta telefone mobile zabagaho nta bintu bihambaye byabagaho barabikoraga bigatungana bikagenda neza hanyuma ubungubu babeshya ngo bafite ikoranabuhanga bafite mobile phone bafite ibiki kuki ibintu bibananira kandi batubwira ngo nabambere mu gukora muri doing business uretse ko iyo business wenda ari iy'abazungu cyangwa ari iy'abaje gukora ibindi mu Rwanda ariko ibintu gukorera abaturage bibananiza iki uretse kubasuzugura no kubishongeraho no kubirata abaturage nabo bagumye rero guca akenge bakajijuka noneho reka njye kuri mituweli ntacyo nkivugaho cyinshi cyane kuko mararezoma ngenda yibona ukundi uri kuvuga uti ziri ya kompanyi nini wavuze ibigo by'ubucuruzi za banki za assurance n'amandi n'ibindi by'inzu ventures bagombye kwishyura amafaranga aka nyayo noneho bakareka ngo muturage nyakujya bakamwishyura mituweli aho ngaho ntabwo na niyo ntabwo bikunda ibyo ntibishoboka na hano ndakeka atari ko bigenda gusa assurance yishyura ibyayo cyangwa umukozi akishyura ibye n'umukoresha akishyura ibye ariko buri wese arishyura uko yifite abadashoboye bakagenda bakabyerekana uko batabishoboye bakabikora mu Rwanda rero babikoze gutyo iyo baba barabikoze gutyo dero depare kuva bigitangira cyangwa kuva banyanganya tukaba tubona bimeze kuriya ntabwo Crystal Ventures ibigeze hariya igeze ntabwo kaga bafite ziriya ndege zingana kuriya yabanje kuguriza okazio bwiza afite ntabwo ari okazio nubwo birwa bashya ngo imyenda yacagwa barayiciye yabanje kugura indege za okazio n'ibindi byinshi bya okazio bo iyo babikora kuriya ntabwo bakize kuriya nk'uko n'abandi baperezida urebye hirya no hino muri Afurika uzasanga bateye ukundi ntagombye kwirwanya mu Burayi cyangwa n'ahandi hose rero igituma bakira kuriya bagatumbagira niko bakenesha n'abandi baturage ariko tujye kuri mituweli njyewe icyo nabona nasaba ni uko kaga na leta ye na kiriya cyishushanyo ngo ni iparoma n'ibyo byose bareka abaturage bakabaha amahoro batayabahase abaturage bakayaharanira noneho bakabona ubushobozi bwo kwitunga bwo kwikorera business zabo kwikorera imishinga yabo noneho ntabwo bazagera gusabiriza bavuga ngo barashaka kwishyura mituweli ngo ibi n'ibi ntabwo bizaba ngo barashaka kwishyura imisoro ngo byabananiye ntibizaba ubu bari gukwepa umusoro w'iki n'iki ntibizaba bazaba bafite amafaranga bihagije abenshi bimwe class moyenne abenshi bazabishobora ubwo bushobozi baravambuye kuko mwabaze muvuga barimo baravambuye n'abandi benshi barayivambuye naho byapfiriye nibareke abaturage bareke bisanzure akore bakore business bakore imishinga barabaha amahoro bizagenda nk'uko no mu bindi bihugu byose bigenda hanyuma bashabike niba biba ngombwa bakujye mu Burundi bajye muri Tanzania bajye muri Congo bajye muri Uganda bakore amafaranga nk'uko kera abanyarwanda bajyaga muri Uganda muri season bagakora amafaranga bakayatahana ari menshi cyane bakaza bagakora imishinga yabo bagura amagare bagura institutions bagura imirima bagira ngo bakubaka amazu meza ibyo byose barabikoraga bitorewe nuko bahashye bagize icyo bunguka bakabona amafaranga ibyo nibyo nibyo Kagame yagombye kubakorera naho kuvuga ngo azabaha kompanyi zizariha na kimwe zizariha ahubwo amafaranga uzayakubona ubone bari kuyasuka hanze bari kuyajyana hanze nibwo ujya kumva ukumva cyo murongo yagiye kugura inzu ya miliyoni y'amadolari muri Amerika ntaho bipfira ntaho bizambiye ibyo rero ntabwo nubwo bizashoboka nibyo ni kuvuga bizashoboka ari uko tuba tumuye murakoze cyane nahagarikira aho ngaho ngashimira abo twabanye bakeka twarambiranye ariko mutwihanganire nkaba nshimira wowe Edouard watuyoboye ngashimira Jean Pierre ngashimira Laurent ngashimira na Madame Chantal na Serge ku buhanga bw'ibyuma hanyuma ngashimira abaduteze amatwi bose babwira ngo mugire ijoro ryiza mu gitondo mugire umunsi mwiza nawe utaha murakoze cyane
urakoze mba dukubaje kufatanya natwe mu kiganiro nawe wakoze cyane waduha ibitekerezo byiza Imana ikurinde ubwo tuzaburana ubutaha igihe cyose wabona kanya wanyaruka ukadutera ingabo mu bitugu Imana ibane nawe n'umuryango wawe reka njye kwa Jean Pierre niba ari igitekerezo waba utabashije gutanga wagitambutsa ukanasezera tukagenda
urakoze cyane Edouard urumva na ahanini no gushimira ariko rero ndagira ngo mbabwire ko uru rugamba turwana ni urugamba rw'ukuri ni urugamba rufite impamvu Rora yakomeje kwinsista avuga ati abo hanze mukore nibyo rwose abo hanze bagerageze uko bashoboye bere kumva ko hari umuntu uri kwa ruya rugamba uri mu mwakira gihugu yenda ushobora kwitwa n'inzara yabuze cyane ibyo bintu tubyirinde kandi tunakore n'ibindi byose bishoboka ariko ndangiza ndagira ngo muribuka Kagame mwiriya nama ya RPF iherutse kuba yabwiye abantu yabaciriye umugani bari umugani sinza babwira ati ufata irangi gitonyanga cy'irangi ukajya umena mu mazi byageraho ya mazi akazahinduka
irangi kuko mbere yari amazi meza kuri we yumvaga ko we yari mwiza ngo bari kumwanduriza ariko uriya mugani yawucaga kubera ibintu abantu bakora cyane cyane uhereye kubatangiye kera mbere baharanira impinduka bavuga bati ibintu bigomba guhinduka ibintu bigomba guhinduka kugeza ubu arimo arabona yuko amazi atakiri yayandi yarahindutse deja yanongeyeho abwira abantu barimo arababwira ati namwe mujye muvuga ati donc abamuvuga abavuga ibiriya bibi byose nabo muri mu nama yarababwiye ati namwe mujye muvuga ni nk'abashumurije ziriya ntora zishumurije abantu bagira icyo bavuga cyangwa bagira icyo bakora kugira ngo bopoze biriya bintu akora ababwira ati namwe mujye muvuga bigaragara yuko hari intambwe iri kugenda iterwa rero cyane cyane bijyana mu gihugu hariya mu gihugu muzi ko abanyamakuru bagiye batangira kuvuga bari bakeya ubu bariyongereye kubacecekesha ni ibintu bitoroshye noneho abari yabwira ngo bajye bavuga bo muri RPF nta cyiza bafite cyo kuvuga ahubwo bakwiye guceceka n'intore zose zigaceceka zikareka abantu bafite ukuri bakunda igihugu bakavuga bagatoza abandi baturage bakajijura abantu niko revolusiyo igenda tugomba kwigisha tugomba kuvuga niyo mpamvu nkangurira abantu bose kugira ngo ufite icyo avuga ufite icyo akora mu by'ukuri ntiyicare ngo aho ibintu bizikora hari igihe ushobora kuvuga yenda uti abantu bajya kuri radio bakavuga gusa ntabwo bihagije ariko niko revolusiyo ikorwa abaturage baranze bakigishwa bakabwirwa ibibi bibakorerwa bakabisobanurirwa bamara kubisobanukirwa nabo bakagira icyo bakora ubu ni rwo rugendo turimo nubwo bidutwaye igihe ariko hari imbuto twamaze kubiba kandi tutazasubira inyuma niyo mpamvu rero nababwira nti mukore ibyo mushoboye mwihangane ubwo ndavuga bari mu gihugu birumvikana ko abo hanze tutagira icyo twimarira twenyine nabo mu gihugu kandi ubwo ni ugutizanya amaboko urenganye tumuhururize uwo bishobotse ugize ikibazo yaba ari n'inkunga y'amikoro abantu bamufashe rwose bere kwita ku byakariye agatsiko kubera yuko igihe cyako kirageze Edouard numva nashimira abantu twafatanyije ngashimira Lora ngashimira na Mbaduko nawe nyine na Chantal na Serge mukomeje kujya mufasha aba baturage kugira ngo bahugukirwe ibyo barimo ngashimira abakunzi baraditahuka abantu bose bahagurukiye impinduka yo kugira ngo duhindure ubutegetsi mu gihugu cyacu n'abakunda amahoro mwese ndabasaba kugira ngo twihangane dukomeze dukore twe kurambirwa akanya tubonye kose tugire icyo dukora ibiri ngombwa tubivuge ibyo dusharinga tubisharinge inkunga yose ibonetse tuyitange ariko kugira ngo tubohore igihugu cyacu ndumva ari icyo nge nabasaba kandi mbashimira ari abazumva iki kiganiro hanyuma n'abandi bose bagira icyo bakora Edouard nkangushimiye cyane murakoze kandi mugire ijoro ryiza
urakoze Jean Pierre kuba waje kwifatanya natwe mu kiganiro wakoze cyane ubwo naho butaha wowe tuba turi kumwe kenshi Imana ibane nawe reka njye kwa Lora nawe iri bara agatekerezo kaba wenda utabashije gutambutsa wagatanga vuba vuba ukanasezera tukarangiza ijambo ni ryawe Lora Halo Lora urahari bo Lora ndumva se naho yagiye ubwo rero abanyarwandakazi inshuti za radiyo itahuka mwadukurikiye umunsi turabashimye mwese ndahera kuri Serge na Chantal nabo twafatanyije ikiganiro mwese turabashimye Imana ibane namwe ubwo tuzakomeza ku cyumweru muri aya masaha Imana ibahire turabakunda cyane kuri radiyo itahuka ni kabanyamiduwari wategurira iki kiganiro cy'imibereho mibi y'abaturage akanakibagezaho mubane na Nyagasani
Ndirwogezwa n'ingabo kwa ngango twokera kwa gahindura atinye ibiganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari. Naho ye. Ni mucho tibo botori kera kuba bizuke bigi dubu no mama.